Blog Talk Radio.
Ndivugezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura kiri mu biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Nyarwanda
babashuje inshuti muteze amatwi radio itahuka ivugira i Washington DC muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubagezaho ikiganiro cyanyu cy'uyu mugoroba. Uyu munsi rero dufite ingingo zitandukanye turi buganire, turaganira ku makuru nyine yaba yaranze u Rwanda mu masaha 24. Turaza guhera ku ngingo ya mbere tureba ibyatangajwe na Kaga uyu munsi ubwo avuga ati ni umunsi mpuzamahanga nyafurika kuko tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu buri mwaka umugani wa Afurika nyine wibuka ko ngo wishyize hamwe cyangwa ukikukira cyangwa ukigenga. Tubaza kumva rero ubwo nyine biziza uko UWA yashinzwe bikaza guhinduka African Union uko bihagaze magingo ya twumva amagambo Kagame avuga ati nta ukwiye kudusuzugura ko turi abakene. Hano nabitekereje cyane ndibaza nti iyo Kagame abwira abanyamahanga ko nta ukwiye kubasuzugura nubwo baba ari abakene, umuntu yakwibaza ati we yasuzugura abanyarwanda bituruka kuki? Umuntu usuzugura abaturage be ubita umwanda ubasenyeraho ubirukana mu mujyi uvuga yuko banduza igihugu, icyo cyubahiro asaba abazungu avuga ati twakomeza tukubahana tukabana nubwo turi abakene, ese kubera icyo atabikora mu gihugu cye? Abantu benshi babinyarukiraho bati ngo Kaga wanyu wigaragaza imbere y'abazungu nyine asaba abazungu ko bakuba abanyafurika nawe tuba abanyarwanda. Kagame muri Jeune Afrique ati sinzongera kuvuga kuri mapping report. Mapping report yisobanuye ati abanyarwanda barapfuye mu Rwanda muri Kongo barapfuye atariko abo bashakashatsi cyangwa abayisipere nibo bashaka kudetermina inyito y'abo bantu bapfuye. Murumva rero kwivuguruza nanone yabikoze nyuma ya skandali yari amaze gukora kuri France 24 bituma ikinyamakuru cye cya Jeune Afrique ashyira amafaranga kimuhaye interview ikaba yasohotse uyu munsi rero Kagame ashimangira yuko ngo abanyarwanda bapfuye n'abakongomani bapfuye ibyo bitagirwaho impaka ahubwo ikibazo asanga ari abitwa impuguke za Rundi cyangwa aba groupe d'experts avuga ati nge sinzemera kiseka dafite uburenganzira bwo kubemera ariko njyewe sifite uburenganzira bwo kubemera. Turaza kureba impamvu yavuze aya magambo. Turaza kugaruka nanone mu magambo ahinnye tureba ku bitero mwabonye yuko abarundi bamaganye ibyatangajwe na Tel Rwanda ejo kandi cy'Uburundi kacyavuze yuko ibyatangajwe u Rwanda nta gaciro bifite ndetse banashimangira yuko imbibi z'u Rwanda zicunzwe neza. Abo bantu rero bitwa ko ngo bateye u Rwanda leta y'u Rwanda ivuga gitwe cy'Uburundi kikaba kibyamaganira kure kivuga yuko atari ukuri urumva leta y'u Rwanda ubwo nayo yabaratubeshye. Tubaza kureba gato mwabonye amagrenade yaturitse mu Burundi uyu munsi bagenzi bacu barundi bagiye banyana ikintu bitandukanye mfite abambwira bati hapfuye abantu batandatu abandi bati hapfuye babiri umubare wabigwemo ntabwo uzwi ariko icyo twakomeza ko abantu barenze babiri bamaze kwitaba Imana muri ariya magrenade agira kurane yaturitse mu bice bitandukanye kandi izo nzirakarengane zose twifatanyije n'imiryango yabo kuri mugoroba bitewe n'uko nyine nta muntu wemerewe kwicwa kariya kageni. Turaza kureba nanone mu biraha n'ubukungu murabona ikibazo cy'ubukene gikomeje gufata indi ntera. Beneri irabuza ibigo by'ubucuruzi cyangwa by'amabanki guha icyitwa dividend cyangwa inyungu ku bantu baba bashoye nyine mu mabanki. Irababwira iti stop, nta gutanga dividend mu bireke kuko byatuma n'ubukungu bwayo busubira inyuma. Ifaranga ry'u Rwanda rikomeje guta agaciro, amadeni nanone akomeje kwiyongera mu gihe leta itishyura. Ibyo byose tubaza kugera tubira wenda mu kiganiro cyacu cy'umugoroba, ndizera yuko tuza kubona umwanya wo kubivugaho. Izo nizo ngingo turi bwibandeho nshuti muteze amatwi radio itahuka. Ndi kumwe na Comrade Patrick Wariraye. Comrade Patrick Wariraye, nagira ngo mbere yuko tujya ku idonido wa mugani nk'uko babyita bagenzi bacu mbanze ngo ijambo usuhuza abateze amatwi ikiganiro cyacu cy'umugoroba mbere yuko tutangira ku ngingo twateguye.
Urakoze Serge Ndayizeye, ndagira ngo nguhereho ngusuhuze kandi ngushimire ko wantumiye muri iki kiganiro. Ndagira ngo nsuhuze abakunzi b'iyo radio itahuka, cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda n'abamashyaka duhuriye muri P5. Ndasuhuza kandi n'abandi bose bazumva kino kiganiro mu minsi izaza. Nkaba nizeye yuko turaza kugira ikiganiro cyiza. Serge, bakoze.
Urakoze cyane Comrade Patrick Wariraye, yereka ngo ushimire kuba wemeye kubana natwe kuri uyu mugoroba n'abandi bose babyumva babishaka abari muri studio mwafata ijambo abashaka kuza wenda kuri Zoom ni uburenganzira bwa buri wese ashaka kumbwira ati bwana ndayiza ashaka kwifatanya namwe ndashaka gutanga igitekerezo nabigenza ne turayikaze mu Munyarwanda wese rero reka wenda mbere ko dutangira tugaruka inyuma gato ndabizi ko bose bashaka kumbaza bati bite muvandimwe nta muhanga bihagaze bite kuri uyu mugoroba amakuru mfite kuri mugoroba nanone nk'uko benshi mwakomeje kunyandikira mu ijoro ryakeye muti bite Serge nyamuneka mukore ibishoboka byose mukomeze mutabarize umuvandimwe ubutabazi burakomeje cyangwa ubuvugizi burakomeje kandi ndanashima wenda bagerageje kubikora nk'uko twabisabye abari muri Mozambique bakaba bashima abarimo gukora nyine ubwo buvugizi bavuga ati ntibuhagije mukomeze amakuru mfite rero kugera kuri mugoroba nanone nuko bagenzi banjye bari hariya bo babikurikirana bavuga bati umuvandimwe aracyahari ariko ikigoranye uyu munsi ni uko nyine inkuru zigenda zicicikana amakuru agenda ahindagurika kuruta ayo twari tuzi ariko barakomeza gushimangira yuko ahari kandi nabo byageze mu nzego z'uburenganzira bwa muntu muri kiriya gihugu barimo baratunda imitwe yabo bashoboka bose kugira ngo bamenye serivisi runaka babaza kuri iri shimutwa nyine rya kasiye nta muhanga niko bihagaze nta kindi nababwira gitandukanye n'ibyo nababwiye mu ijoro ryashize nuko abari hariya bambwira bati aracyari muri iki gihugu amakuru turayafite ntabwo dushaka kubabwira aho tuyakura bitewe n'inyine n'impamvu z'umutekano wa information bitewe nuko burya muri leta habamo abantu benshi bari king information batanga amakuru ntabwo rero twavuga ngo turabikura he twabibwiye nande ariko nababwira nti abatanga amasengesho muyatange abakora ubuvugizi mu bukore nk'uko nyine ngenda ndareporting ibyo ndimo gukura ku ground bansaba ko nababwira bagenzi bacu bari hariya ntabwo bicaye ni inkuru ibahangayikishije ariko nabo urumva yuko bahanganye n'ubutegetsi kubera ko iki gikorwa kirimo leta imbaraga bafite ntabwo zihagije sinavuga ko bafite imbaraga nyinshi za vuguruza leta ariko baravuga bati afadhali tumenye uko bihagaze niba ari n'ikibazo kijya mu nkiko niba ari ikibazo gisaba yuko habaho extradition ikorwa mu rwego rw'amategeko bidaciye mu bintu byo guterura bagashyiraho amapingu bagatwara niyo makuru rero nababwira kuri update mwifuza bamwe ntabwo rero ndi bujye muri detail bitewe nuko harimo amakuru aba ari sensible bitewe nyine n'abayatanga bitewe nanone ko turamutse tuvuze byose bifite ibindi byakumira kubadufasha wenda kugira ngo tumenye aho umuvandimwe Kasiye nta muhanga ari so kugeza kuri mugoroba rero nuko bavuga batarahari hari ahandi bakeka ari ariko baracyagerageza gushyira pressure ku nzego z'umutekano ndetse no muri leta sibye ko nta gisubizo barabona ku ruhande rwa leta kugira ngo aho muri community bamwegera banamuvugishe abanyamategeko bamubone ku maso ntibibe gusa avuga ngo arahari batamwiboneye kuva ejo niyo pressure iriho uyu munsi niba igihari ariko twizere ko amakuru tuba duhabwa kugeza kuri uyu mugoroba yaba akiri impamo Comrade Patrick umuvandimwe nta muhanga uramuzi sinajya kuyindi nyungu nakubajije nawe inkuru warikurikiye ejo waranayumvise turasaba ubuvugizi ku rwego rwose rushoboka mu miryango itandukanye aho wishyikira kugira ngo ikibazo kimenyekane n'amahirwe dufite ni uko yagiye akorwa amaraporo nk'uko nabivugaga mu kiganiro cy'ejo Amnesty International Le Protest Sans Frontières Droit de l'Homme muri UN bagiye bamukoraho ibyegeranyo baramufite muri za database igikomeye gukorwa ahangana ubuvugizi noneho twe tukumva yuko twakoze ibishoboka byose ariko ntitwumve yuko bashimuta umuntu dufite amakuru ko yaba agihari ngo agende kandi ukagere ntacyo umuntu akoze ijambo ni ryanyu Comrade wenda kuri update niba nawe aricyo wakongeraho
Serije ndumva wenda iby'ingenzi ubivuzeho ariko icyo umuntu yakongeraho ni uko wa mugani buri wese afite icyo yakora kuri iki kibazo cya mugenzi wacu Kasiya nta muhanga ubuvugizi hari no kwegera n'abo bantu bari muri Mozambique mu by'ukuri kugira ngo icyo baba bakeneye cyose kugira ngo akazi gashobore gukorwa bakibone ibyo rero nkeka yuko twese twabishobora dushyize hamwe buri wese akumva ko iki kibazo kimureba mu by'ukuri kubera yuko nk'uko mubizi uyu munsi ni nta muhanga wagize uri mu kibazo ariko ejo ashobora kuba ari njyewe ejo bundi akaba ari wowe ejo bundi akaba ari uwundi wundi ni ngombwa rero ko tuba turi hamwe twishyira hamwe twese tugafatanya kugira ngo dushobore kurwana naho mu by'ukuri nawe ubundi nitutabikora gutyo abaduhiga abari guhiga kamwa nta muhanga bazakomeza bashyokerwe cyangwa se bazaje bagera ku ntego zabo. Akazi kacu rero mu by'ukuri ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo uwo mugambi mubisha tuwurizemo, iyo migambi mibisha ihagarare tuyiburizemo, no kugira ngo dutange ubutumwa ku bakora ibyo bintu bose yuko duhari kandi dukanuye amaso kandi ko tutazemera yuko bazajya badutoraguramo umuntu umwe umwe uko bishakiye. Serije nduva icyo cyo nakongera ku makuru wari ufite, ariko dukomeza dusaba n'abantu gusenga kuba hafi rwose y'abantu bari muri Mozambique batari kuryama kugira ngo iki kibazo kibonerwe umuti. Urakoze Serije.
Urakoze Patrick. Wenda ikindi nakongeraho kuri iyi kintu gito nakongeraho nuko nyine nkanje urimo kuvugana n'abantu bari hariya ni nakubwira ko nta uryama na ninjoro baba bagerageza babashakisha, kuko nabo barumva ko yaba ari feria yaba ari nibwo wongera gukorwa mu jisho. Nanone dufite izindi kesi zagiye ziba ugasanga hari aho nyine abantu tubabura complete ntitumenye n'irengero ryabo, ntitumenye niba bariho, ntitumenye niba barapfuye, ntitumenye niba bafunze. So bakavuga bati buri wese uko ashoboye ubushobozi bwe akora ibyo ashoboye, kandi izara ko kuba bagenzi bacu muri Afurika bavuga bati ni ikibazo cyaduhagurukije. Ndumva natwe turi ku migani itandukanye tutavuga ngo barihagije, baravuga bati ni imiryango tuvuga ngo tubwire imyinshi ifite ibyicaro iwanyu Buraya, imyinshi ifite ibyicaro hanze ya Afurika, kandi akenshi yivuze n'ibihugu bya Afurika bifite ikintu bihindura. Niyo mpamvu bavuga bati support y'abantu bari muri West turayikontaho cyane, kuko izo ryacu rifite aho rigera ariko namwe ryanyu rifite aho rirenga ryacu. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti nta wakwisuzugura uwo ari wese, buri wese afite iyo yakora ku ruhande rwe. Comrade Patrick. Nyuma ngo rero tujye ku zindi ngingo twabateguriye. Reka duhere ku kintu cyitwa umunsi nyafurika cyangwa ngo icyo bise ngo African Day. African Day ubwo ni umunsi ngo w'abanyafurika bizizaho nyine ikintu kimeze nk'aho bikukiye cyangwa ubwigenge bwabo, usibye ko nge numva ntanacyemera wenda mu rundi ruhande rwanjye kumbwira ngo African Day ngo waba warigenze cyangwa waba wumva ufite independence yawe. Ariko tugifite abakuru b'ibihugu bitwara gutya, ntakuru nabona dufite African Day muri Afurika tukayiseburetinga, kubera ko tuvuga ngo twabonye uyiwa muri tariki ya 25 z'ukwa gatanu muri 63 ngo tugira uyiwa iza guhinduka African Union, ugasanga oyiwa cyangwa African Union ni krebe y'abadictators buzuyemo abanyagitugu bawonyora agateka kazi na muntu. Wowe ukambwira ngo buri gihugu kiraseburetinga African Day ngo kuko ngo abanyafurika babiri ku ikubitiro baricaye basanga Afurika ari kwigenga. Ni byiza, ubwigenge ni bwiza, ni nabwo duharanira natwe iyo tuvuga ibyo dukora. Kwigenga ariko ntabwo biguma mu magambo, bigomba kugera mu bikorwa no mu ngiro. Kumbwira ngo Kagame nyiri ubwite aravuga ngo abwira abazungu ko dukwiye kubahana hagati yacu nawe nabo bakatwubaha ngo turi abakene, ntihagire uduhungeta cyangwa ngo duhungabanye. Nanone asize amazima avuga ni ninde muntu usuzugura abanyafurika kuruta Kagame usuzugura abenegihugu bikwitirwa. Nigute wamwira ngo urasaba abazungu ko bakubaha, urasaba abazungu ko baha agaciro kuri umunyafurika ukennye, baguha icyubahiro cy'uko nubwo bakurusha ubutunzi ariko uri ikiremwa muntu, hagomba kuba icyo bita mutual respect. Noneho tugasanga iwacu muri Afurika abanyagitugu hago ba respecting abaturage babo. Iyo mutual respect Kagame asaba abanyaburaya cyangwa ibihugu byatembere ukungahaye, avuga ati nubwo tukiri abakene tukiri mu nzira y'amajyambere mugomba kutwubaha tukubahana, ntabwo mukwiye kudukandagira no kudutera iterabwoba ryanyu. Kuvuga ngo abanyaburaya bagomba kumenya yuko turi abantu nkabo, abanyafurika tutamenya ko bagenzi bacu abanyafurika ari abantu nkabo mbabona ari ukwihuta cyane. Patrick, ntabwo nzajya gusaba umuzungu mugenzi wawe umuzungu muri rusange gukunda Patrick mugenzi wanjye, njyewe ubwanjye umwirabura nawe ntagukunze. Ntabwo nzavuga ngo nzajya gusaba ibihugu by'amahanga gukunda abanyarwanda hagati mu banyarwanda tudakundanye ubwacu. Uru ni urugero rwiza gufatira kuri Kaga, wumva yuko ngo bitewe n'ubukene Afurika ifite ubukene u Rwanda rufite ariko akwiye kubahwa nabo bakamwubaha cyangwa akamubaha bakabasha kubana muri uwo mubano w'ubwubahane nubwo umwe ari umukire cyangwa ari umukene. Patrick ahantu harakomeye cyane kuba bivugwa n'umuntu nka Kagame tuzi ko atuba Abanyarwanda atubaha ikiremwamuntu cy'umunyarwanda ahutaza abakene ahutaza abanyantege nke adaha agaciro abatibonamo asuzugura uwashatse wese arigisa yica baburirwa irengero buri munsi ukambwira ngo urabwira abazungu ku munsi wa African Day wo kuba abanyafurika wowe kagutuba abanyarwanda bagenzi banyu iki kintu cyo kuvuga ngo abanyafurika bari kuki nge numva ari empty numva ari ikintu cyamburara barimo ariko kiri vide kuko twarukuye gusuzuma tuti abalideri bacu batuyora bati batwubaha bati tubanye dute nabo ndavuga ariko ku Rwanda by'umwihariko ku nge nanye bandi ndi umunyarwanda ntabwo ndi muri Suwede ndi umunyarwanda ndi umwe nagiye ugura u Rwanda biteye isoni kumva Kagame avuga ati ndasaba abazungu cyangwa abanyamahanga kubaha abanyafurika nibatubone ko turi abakene bagomba kudusuzugura ariko ngasanga wowe usuzugura abakene kandi ejo wari nyirabuheri nawe ubutunzi ufite bagukoreye audit utasa n'abavanye ubwo butunzi ubutunzi ufite ubwo bukire wiratana ntabwo wavanye muri Uganda ntabwo wavanye hanze mu gihugu wari uri impunzi ibyo wagezeho byose wabivanye mu misoro y'abaturage b'abanyarwanda wabivanye mu no mu maraso y'abanyarwanda yamenetse ikibabaje rero nuko nta masomo twakuyemo nta n'amasomo wize ahubwo ugikomeje kwishongora ku bakene utaba agaciro ubasenyera nyakatsi bakandagara bakandavura bagasembera wowe ukishima uti navanye abanyarwanda muri iyi nyakatsi ukaza ukabasenyera ngo batuye mu nzu zimeze nk'ibyare by'inyoni bagasembera ukandika amaraporota abanyarwanda batuye ahantu heza hashimishije kandi utazobaherereye wari uzi ingano y'abanyarwanda bahunze u Rwanda cyangwa batakiri mu Rwanda wagiye usenyera muri nyakatsi Edward Kabanyarugeze kubikora ikiganiro cyiza kirekire ndavuga nti ibi bintu ntabwo nabyibukaga abantu bagiye basenyerwa mu Rwanda abatuye mu manegeka abari muri nyakatsi abasagurutya bose tutazobaherereye statistike z'u Rwanda zitagaragaza aho bagiye gutura wakunda ute abanyaburaya bagukunda gute nawe udakunda bene wanyu banyarwanda Patrick wariraye nagira ngo hano hantu rwose tuwatinde tubaze bagenzi bacu niba ari twe baginga reka wa mugani nkoresha amagambo ya Kagame utuka abanyarwanda ngo nabaginga akabyuka bakoma amashyi buri munsi bamuramya akabasenyera akabafunga akabacuza utwabo ubundi Kagame akajyana kuri mikoro ati kuri African Day ndasaba abazungu bose ko bagomba kutwubaha atagomba kudutesha agaciro no kudusuzugura bitewe n'uko twa twaba turabakene.
Uru Kagame hatangaza ko ntawe ukwiye gusuzugura cyangwa ngo hateshe agaciro abanyafurika kabone nubwo bagifite byinshi byo gukemura birimo amakimbirane ya hato na hato ubukene ndetse n'ibindi ibihe umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri uyu wa kabiri itariki 25 Gicurasi ubwo hizihizwaga umunsi nyafurika Africa Day.
Uyu munsi ufatwa nko kwibohora kwa Afrika ubaye mu gihe uyu mugabane uhanganye n'ibibazo byinshi birimo icyorezo cya COVID-19 cyashegeshe bikomeye ubukungu bw'abatuye n'imibereho yabo muri rusange. Mu rwego rwo kwizihiza uyu munsi hateguwe ikiganiro cyayobowe n'umunyemari Tony Elmeru wo muri Nigeria gihuza abanyacyubahiro barimo Perezida Paul Kagame, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus uyobora OMS, Dr. Okonjo Iweala uyobora umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi WTO ndetse na Dr. Maktar Diop uyobora ikigo mpuzamahanga cy'imari AFC kiri mu bigize banki y'isi. Muri iki kiganiro cyabaye hifashishijwe ikoranabuhanga, Perezida Paul Kagame yagaragaje ko icyorezo cya COVID-19 cyahaye amasomo menshi Afurika arimo kongerera ubushobozi inzego z'ubuzima kugira ngo zihore ziteguye guhangana n'ibyorezo ndetse gahunda yo gukorera inkingo za COVID-19 muri Afurika ikaba igeze kure.
We are working together as a continent with the partners to build
turimo gukorera hamwe nk'umugabane kugira ngo twubake ubushobozi bwo kwikorera inkingo nk'umugabane wa Afurika. Ariko nanone iki cyorezo cyatwigishije ko dukwiye kongerera ingengo y'imari inzego z'ubuzima mu bihugu byacu.
Of our budgets in our national health systems.
umuyobozi wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko umuryango wabereye umuyobozi wishimira akazi karimo gukorwa na Perezida Kagame ngo ikibazo cy'inkingo za COVID-19 muri Afrika gikemuke. Ku mugabane wa Afrika hakomeje kuvugwa ubushyamirane n'intambara za hato na hato mu bihugu nka Centrafrica, Chad, Mali, mu gace ka Tigray muri Ethiopia. Amakimbirane ashingiye ku mugezi wa Nile hagati ya Sudani, Misiri na Ethiopia, ikibazo cy'iterabwoba mu gace ka Sahel muri Mozambique n'ahandi. Aha Perezida Paul Kagame yavuze ko ikibazo abanyafurika bakwiye kubanza gukemura mbere na mbere ari inkomoko y'ubwo bushyamirane kugira ngo bukumirwe. Yahamagariye abayobozi n'abanyafurika muri rusange guhindura imyumvire bakimakaza politiki nziza ikemura ibibazo by'abaturage n'iterambere ryabo. Buri wese akifuriza icyiza mugenzi we, ariko nanone ashimangira ko mu gihe nk'iki nta ukwiye kuririra kuri icyo cyuho ngo ateshe agaciro Afurika cyangwa ngo asuzugure abana bayo.
I think mutual respect is the best form of relationship. We talk about problems of Africa, deprivation, poverty, and this and that. No, it shouldn't be about us.
Ndatekereza ko imibanire ishingiye ku bwubahane ariyo myiza kurusha indi. Nubwo tuvuga ibibazo Afurika ifite birimo imibereho mibi, ubukene n'ibindi, ntabwo ari byo ndorerwamo tugomba kureberwamo kuko si byo bituranga. Niko twisanze, ariko byaba byaratewe n'amakosa yacu, ay'abandi cyangwa byombi, ntabwo ariko dukwiye kumera, ari nayo mpamvu dukwiye kuva aho ngaho kandi tukanabiganiraho n'abandi bo mu bindi bice by'isi, tukabubaha kandi nabo bagomba kutwubaha. Kuba umuntu akennye ntabwo bikuraho icyubahiro cye n'agaciro akwiye. Hari ababigize akamenyero bakumva ko babaho basuzugura abandi, by'umwihariko ntibubahe umugabane wacu, ariko ikibazo gikomeye no gusanga no hagati yacu nk'Abanyafurika tutubaha nuko bikwiye. Ariko iyo ni imico mibi idafite umumaro, kuki wagira ubusuzugura?
Even within the continent we may not have that full respect for each other, but that's another thing. But anyway, it is just bad manners. It is not productive. Why would you disrespect anyone?
Ahuka nawe arabyivugiye ati no ku mugabane wa Afurika nawo hari abantu basuzugura abandi, ariko nkeka ko niwe witanga urugero ko muri de Patrick warirayo. Aya magambo unyumvise ntabwo wakeka ko Kagame ayoboye Abanyarwanda cyangwa ari we ukoroneje Abanyarwanda magingo ye. Wakwibaza ati barinyahe barazira iki imyaka irenga itanu bataka buri munsi? Abaturage bari batuye mu Kiyovu bazize iki? Za Kimicanga bazize iki? Bose aravuga ati musenye batera umwanda muri uru Rwanda, n'abakene nibagende, ngomba kubaka igihugu kigaragarira neza amaso y'amahanga. Muri iyi minsi turavuga abakene baturage bavuga bati turasenyerwa bitewe n'uko Cogamu, inama ya Cogamu barimo baradusenyera. Abo ni abakene. Abagataro bazunguzaga, abarashwe bazira gataro muri Kigali murabazi, abafunzwe pandagari. Afite aya magambo yavuze are ibyo arimo kuvuga ahangaha wagira ngo ni Abanyarwanda arimo kuvuga, ariko arenze akabwira abazungu ko hagomba kubaho uko kubahana, mutual respect, nubwo abantu bari abakene baba badafite iterambere nk'iryo Abanyaburaya bafite. Ijambo ryanjye ukomeye de Patrick kuri iyi ngingo.
Urakoze cyane Serge. Twaragowe cyane nk'u Rwanda nk'Abanyarwanda kuba dufite umuntu witwa umukuru w'igihugu, ariko umuntu ufite indimi ebyiri, umuntu ufite ibyo abwira Abanyarwanda ari byo ngibyo nyine byo kubakandamiza no kubasuzugura. Nteka nge nta mu president n'umwe nigeze mbona waje no muri Afrika usuzugura abaturage be nk'uko Kagame asuzugura Abanyarwanda. Serije ati ibyo ngibyo bihera kuki? Kagame ngo uri kuvuga yuko bagomba kubaha abantu, kandi we atubaha abo byitwa ko ayoboye, amaze imyaka irenga 20 ku butegetsi. Serije niba aho ngaho atarimo agasuzuguro kabarirwa hehe? Kagame ni iki yize, ni icyo yashoboye cyane kurusha abandi uretse kurasana no kwica, yatuma asobanura impamvu amaze iyo myaka ingana nk'iyo yose ku butegetsi? Ese Abanyarwanda ni ukubera ko nta wundi muntu waboneka wayobora u Rwanda kuko mu by'ukuri, cyangwa ni ukubera yuko Kagame yarufashe ku ngufu kandi akabarutegesheje ku ngufu ku gisuti? Ako ni agasuzuguro ka mbere navuga. Ibindi ni byo ngibyo byo gusuzugura abantu ngo ni abakene, ngo nta kintu bamaze, bashaka kwerekana abantu ko bakize, ko abantu bose bakize ku Rwanda n'ubwo bakize. Kagame yaza kuba ari umuntu ashaka ibyo ngibyo koko avuga abyemera avuga ati niko bigomba kugenda byagombye kubera mu Rwanda agashishikariza abanyarwanda gukundana ariko se ninde utazi ko ari bucamo ibice abanyarwanda uyu munsi rije nabaze numva ibibazo Karasira na n'umunyamakuru Anyesi bafite muri iminsi kubera ko bashoboye kuvuga bagerageje kuvuga histoire y'u Rwanda itandukanye niyo FPR ivuga uyu munsi bari kwitwa amazina uyu munsi bari gusabirwa gufungwa bari gusabirwa gupfa batomudahiro bahagurutse baciye ibintu kandi abo bantu bose bakora ibyo ngibyo babatumwe n'ubutegetsi ubutegetsi bwa FPR ni FPR batuma ni FPR baproteje nta muntu umushaka kugira ikintu bakoraho ibyo bakora byose anyway kuva bafata ubutegetsi nta kintu batwara ako gasuzugura suzugura abantu kuki nta kintu agakoraho ariko nta n'ikintu agakoraho nabyo nubwo ndikwibaza iki kibazo n'ubundi turabizi yuko nyine niho bituruka iwe niwe wita abantu ngo nibigarasha niwe utuka abantu ngo namazirano kintu utuka abantu ni gute umuntu umeze nk'uwo nguwo yakumva yuko abazungu baha abategetsi abaturage babo bazamwemera serije ni gute bamwubaha bamwubaha gute ni gute bamwubaha kandi bamukoresha kugira ngo ajye kwiba cyangwa bafashe kwiba ubutunzi bwa Afurika ubwo se ko bamutuma akagera akabikora ni gute bahindukira bakaza kumva yuko ari umuntu ko bagomba kumufata nyine nk'igikoresho agasuzugura ntabwo kabura ni nayo mpamvu natwe aradusuzuguza tweze mu by'ukuri iyo ugiye ukabangura umunyarwanda barakureba akavuga bati uyu nguyu ni uyoborwa na wa muntu umeze kwakundi bikavuga yuko nawe ugomba kuba uri munsi y'uwo muntu noneho ahubwo niwe udusuzuguza kandi ubwo ngo niwe turi gufata urugero ariko ni abaperezida benshi b'ibihugu bya Afurika ariko bameze ku buryo rero kubicara kuvuga ngo ukavuga gusa ngo bagomba kutwubaha ngo ntabwo ariko turabakene ntabwo batatwubaha kubera ko turi abakene kubera ko abakene no mu bihugu nabo barahari ibihugu by'abazungu kandi babubaha nk'abantu ntabwo babasuzugura kubera yuko abayobozi b'ibihugu byateye imbere bo bashyirwaho n'abaturage kandi niyo mpamvu babubaha kubera ko bashyirwaho n'abaturage bagakora abaturage babishatse abakire cyangwa abakene babavanaho iwacu niyo mpamvu badusuzugura ni uko abo bantu baza bigize ibihangange nk'akaga baraza bakagumaho bakamara imyaka nka 20 n'ingahe ibi bintu ari kuvuga amaze imyaka 20 uravuga ibintu nk'ibyo ngibyo imyaka mazeho abanyamerika igihugu cya leta z'ubumwe za amerika kimaze kugira abaperezida bagera kuri 4 ubwo se uwo muntu ashaka ko bamwubaha kubera iki urumva byabahera bamwubaha mu by'ukuri ahubwo ko bamubona bakabona ari umuntu ahubwo babona hari n'igihe mbona bamufata nk'umuntu w'umusazi kubera ko ntabwo bumva ko umuntu ashobora kumara imyaka yose ategeka serije ni gute bakubaha umuntu nk'uyu nguyu ujya kwirirwa ari gusabiriza amafaranga ariko yagera mu bihugu byabo akajya kurara mu mahoteli abo bakuru b'ibihugu batararamo kandi nabo bamuha amafaranga afashe igihugu cye urugero ngo umuntu bamwubahe bakurikije iki kuko mu by'ukuri ku buryo rero ibi bintu ibi bya Afurika yunze ubumwe ni wabivuze nyine ni igikundi cy'abantu bakoresha igisuti bari aho ngaho bafashe ubutegetsi bakoresha amanyanga babugumaho benshi muri bo bamaze imyaka irenga 10 hanyuma bakicara bakaza bakavuga ibintu nk'ibyo ngibyo bakora ko bari kubwira abazungu ntabwo ibyo bashobora kubyumva mu gihe bitajyana n'ibikorwa babona kubera yuko umuntu serije urebye nk'ukuntu abazungu bubahaga umuntu nka Mandela birabisobanura impamvu bamubahaga ni ukubera iki ni uko babonaga akora nkabo ariko abangabo ntabwo bakora nkabo kandi abazungu bo bafite standard zabo izo standard rero zituzuye ntabwo bagufata nkabo niko bimeze nyine nta kundi bakuba ahangaha rero n'ubundi ngewe nkaba mpamagarira abanyarwanda n'ubundi n'abanyafurika muri rusange mureke twihesha agaciro kwihesha agaciro rero ni ukwanga ibi bintu byose by'aba bantu babicanyi b'ibisambo baza bajya kuvuga ibigambo gusa tukabyanga twari tunabyerekana ko tubyanga mu by'ukuri kubera yuko iyo tutabyanga iyo tukomeza kumera nk'aho natwe tubaye turi abaturage nk'abandi badafite n'ikibazo aho ngaho niho nyine badusuzugurira ariko tuhagurutse tukababwira tuti dufite ikibazo dore ikibazo ngiki babyumva kandi baranabibona mu by'ukuri icyo wategereje gusobanura ni uko natwe duhaguruka tukerekana ko dufite ikibazo naho uri tuhagurutse ngo tubyerekane twese badufata nyine nk'abantu bameze nk'abo bayobozi bacu hanyuma nyine bakadusuzugura nyine nkubishe ibintu Trump yigeze kuvuga ukuntu yafataga ibihugu bya Afurika cyane babigiyeho impaka ngo yadututse ngo yageze ibiki byose ariko wicaye ukabireba mu by'ukuri kereka ugiye gukurikiza amagambo nk'ayo y'umwicanyi ari kuvuga
ntabwo Trump Patrick mbabare kuba nk'ikimwe ntabwo Trump yabeshye ibyo yavuze ni ukuri uwo bitoneka bimutoneke uwo biriza bimurize uwiyahure yiyahure yavugishije ukuri kandi abanyafurika dukwiye gufungura amaso tukareba ikibazo dufite mu bihugu byacu
rwose niko bimeze reka serije nabo bazungu barabibaza rega barabivuga bakubaza bati ibyo uvuga turabyumva ibyo uri kutwereka byose turabireba ariko sabandi bari hehe ko ntabo tutababona abandi ese bo barabyemera ubwo ngo ari ubyo gusobanura nyine no abandi bago babyemera nuko bafite ubwoba wenda ntago baragira ngo bashire ubwoba baguruke bavuge ariko kubera kandi impamvu nazo zumvikana rimwe na rimwe ariko nk'umuzungu kugira ngo umusobanure ko umuntu ashobora gupfana muri Canada cyangwa muri Amerika yishwe na kaga n'agatsiko ke biragoye cyane kugira ngo babyumve bikaba rero nta mpamvu yo kugira ngo abantu bagire ubwoba ni uguhaguruka ibyo bintu bakabisobanura bakabisobanura yuko ibyo bintu tubirambiye tutanabishaka tutanabyemera ko ibi bintu ahubwo bagomba no kudufasha natwe tukamera tukagira ibihugu bimeze nk'ibi byabo mu by'ukuri noneho tukaba tukagira tukagira kuri standard zimwe tukanerekana ko tungana koko mu by'ukuri hanyuma noneho ako gasuzuguro ibi bisambo biduteza bavuga kakavaho ntabwo nemeza yuko abazungu basuzugura abanyafurika kubera yuko ari abakene ntabwo ari byo ibi ngibi nibyo bitwaza n'ibyo bijya kumva kagaraje ngo amacakubiri mu Rwanda ngo ni abazungu bayazanye kandi wamubaza wareba amacakubiri ari mu Rwanda kuva yafata ubutegetsi ari we wayashishikarije kwibaza abazungu ba 94 aho baturutse bigakuyobera ku buryo rero ibi ni ibintu by'ibipindi baba bagira gusa ngo berekane yuko ngo ari abapanafurikaniste uyu nguyu niko yitwara we ubwo ibyo bintu bivuga serije kugira ngo yumvikanishe abanyafurika ntabwo ari abanyarwanda ko abanyarwanda bo turamuzi kandi bazi ko tumuzi ibi ngibi rero bivuga kugira ngo ba bantu bo muri Afurika do wese bajye bavuga ngo ngo arakomeye cyane ngo bayavuganiye ngo Afurika ngo bayerekanye yuko ngo badusuzugura ngo yangaza agasuzuguro ariko kandi agasuzuguro kari mu gihugu na sisiteme bashyizeho gatonyanga mu by'ukuri ndetse akanatangira no gusuzugura abandi bayobozi mu by'ukuri cyangwa ibindi bihugu ibihugu by'Uburundi za Uganda izo ngizo za Congo umuntu nka Kagame udatinya agatinyuka akavuga ibintu nk'ibi ngibi n'amagambo yavugiye ejo muri mu Faransa ari kuvuga yuko ari kuvuga abakongori ubwo si uwo muntu mugira ngo bamwubahe koko bamwubahe gute ntabwo bishoboka ntabwo byumvikana ahubwo sinzi nawe ukuntu wenda atekereza ukuntu abanyafurika bandi cyangwa abanyarwanda natwe tuba turi kubibona ibyo ngibyo ari nayo mpamvu wenda serije wateguye ingingo nk'iyi ngiyi kugira ngo tubivugeho noneho n'abantu wenda bakwibeshya yuko uyu muntu yaba yatangiye kugarura ubumuntu babyumva bamenye yuko ibi bintu ni sinzi ukuntu wabyita ni ibintu bya manipulation ibintu byo gucabiranya byo kugira gusa ngo bajye bitwara uko batagize niyo mpamvu natangiye mvuga yuko dufite umuyobozi cyangwa umuperezida umuntu uyoboye u Rwanda afite indimi ebyiri ibi ndavuga agira ngo yerekane ko ari uw'igihangange ko akunda Afurika n'abanyafurika ariko kandi yagera mu Rwanda ati twabarasa tuzabarasa abandi barabasenyera n'ibintu byabo n'amazu yabo bakabajyana muri katerepirari bakajugunya iyo ngiyo ari kwandaza abantu barashimutwa abantu barafunzwe abantu inzarisha abantu mu gihe wari kugenda agenda mu ndege eshanu icyarimwe uyu muntu ntabwo bishoboka rwose iyo numvise ibintu nk'ibi ngibi numva binambabaje ariko nanone ngira ngo ibaza uyu muntu ukuntu atekereza n'ukuntu akora nawe nimba injyanama ye niba ariko babyita simbizi ukuntu niba umutima utajya umukomanga rimwe na rimwe ngo umubwire yuko akabya yisubireho mu by'ukuri
Patrick uvuze ibintu bikomeye ndagira ngo dusubize amaso inyuma mu karere aho dutuye mu bihugu duturanye duhere ku gihugu cya Uganda hari abakene barahari benshi kandi leta idahungabanya bitewe n'uko ari abakene igihugu cy'u Burundi hari abakene barahari leta ntabwo ibahungabanya bitewe n'uko ari abakene Kongo duturanye hari abakene leta ntabwo ibahunganya ko ari abakene Tanzania nawo ni uko ibihugu bine duturanye abenegihugu babo babasha barya biyushya kuya muri ya terime cyangwa andi magambo ntabwo leta ivuga ngo mutere umwanda mu gihugu nimuve muri downtown nimuve muri city kuko umujyi ni uw'abanyamahanga ariko uyu Kagame aratuyuka akavuga ngo abakene bo muri Afurika ntibakwiye gusuzugurwa n'abanyamahanga ko ari abakene kandi we abakene mu gihugu cye ntabwo aba agaciro aya ni amagambo akomeye cyane nabyumvise ibintu yavuze kuri uyu munsi ngo African Day ndibaza ni umuturage w'abanyahe wo muri Kangondo wasenye bavuga ngo iriya nzu atuyemo ntabwo ujya nagiye turimo bakavuga ngo aratera umwanda muri Kigali agomba kugenda nibutse b'abazunguzayi barashwe hari uwapfuye muri Nyabugogo niba nibuka hari abandi bagiye bafungwa ukambwira ngo uratinya ukavuga ngo abakene bakwiye kubahwa kuko Afurika muri igihugu by'abakene kandi utuba abakene iwanyu natekereje abandi bantu birya none wenda banyandikira bambwira bati tubaye mu Rwanda turi abacakara ndabyumva birababaje ariko kugira ngo n'imiduka zagerweho twebwe tuvuga ngo imiduka abari hanze dusabwa cyane gukora kuruta bari mu gihugu ni natwe dushaka kuba umusemburo w'imiduka kuko support ya mbere abo mu gihugu bakeneye ni twe turi hanze n'abakora politiki bagenzi banje amaradio yabaye menshi buri wese afite imirongo agenderaho n'uburenganzira bwe ntawe tubwira ngo bagende mu murongo w'ihuriro ariko ugomba no kubanza ukavuga uti reka nkore assessment y'uko igihugu giteye menye uwo mpanganye nawe uko twahangana nawe menye imbaraga afite menye aho wakora agatonekara hari ibintu biba bisabwa gukorwa ntabwo byuka ngo urwanye umunyagitugu nk'uyu kuko ufite umujinya abanyapolitiki bakora politiki y'umujinya rero nabo buriya barantungura kuko ntabwo wakemura ikintu kuko ufite umujinya ntabwo ukemura ikibazo kufite uburakari umunyapolitiki wari ukwiye no gukemura ibibazo mu Rwanda ni umuntu ugomba kuba ari fit agomba kuba ari mental fit agomba kuba ari health fit agomba kuba nawe yuzuye nawe atari handicap nta kuntu waba uri umunyamoko uri umuntu ugendera mu bintu by'uturere uri umuntu ufite umujinya ngo umbwire ngo uzakemura ibibazo by'abanyarwanda ugomba kuba nawe uri health fit uri umuntu wuzuye udakangwa n'ibi bintu byose kugira ngo kibaze aho by'abanyarwanda bagenzi banjye banyandikira buri munsi cyangwa abo tuganira uzasanga amarangamutima niyo bajyamo cyane ibibazo by'abanyarwanda ntabwo ushobora kubikemura ukiye ku marangamutima ugomba kubifata ukabikemura uciye mu mirongo migari kandi buri munyarwanda akayubaha hano turavuga ku munsi w'abanyafurika afurika turakennye tubyemere ariko nubwo dukennye buri munyafurika afite uburenganzira bwe mu gihugu cye Patrick ntabwo njye nawe twavuga ko dukize bihagije nta nubwo bivuze ko twasuzugura bagenzi bacu dufite aho dukomoka twe turi mu mahanga turakora tukica kuya tukohereza bene bacu kugira ngo babashe kubaho kandi ayo mafaranga natuma Kagame nawe yirata ngo afite ekonomi abo bantu bari muri diaspora bohereza amafaranga bene wabo niyo batuma na ekonomi y'u Rwanda itera imbere ariko gusuzugura abantu ngo batera umwanda mu gihugu cyabo ngo ntabwo bakamaza agenda n'icyitegererezo ngo master plan ngo ntabwo bayubahiriza n'ibindi ibintu wakoporaye muri Amerika ukabivana muri Europe ukabikota ku baturage nta capital asset bafite ukumva yuko bazamera nkabo ubundi ukavuga ngo abanyafurika bubahwe uyu muntu ni umucakara mukomeye w'abanyafurika ibintu bigomba kuvuga bikumvikana kuruta twebwe tuvuga tuti duhanganye n'umuntu tukavuga umuntu duhanganye wende system equality Jacques n'ukunda kuvuga Baraka si Kagame n'umwaja w'abamatsi ibihugu simbona ukuntu yakwivuguruza nanone avuga ati ndubaka igihugu abanyamahanga bazaba benshi kuruta abanyarwanda urabyibuka Patrick
yes.
None warambwiruka ngo abanyamahanga nibo baha abanyafurika ngo nubwo dukennye abantu bakwiye kudusuzugura bitewe n'ubutunzi bafite kuri twebwe ariko manza ubaye bene wanjye w'abanyarwanda wubahe bagukomokaho wubahe abaturage b'igihugu cyawe ubafatemo kimwe ubahe kimwe mbere yo kuza kumbwira ngo abazungu bubahe abanyafurika bakiri mu nzira y'amajyambere cyangwa bakennye bajugunyira utudolari ukiri kujya kudufata ubundi ukavuga ngo ntubyumva ukuntu bagiye ngo mu Bufaransa guhura nabo ngo bayabahe ukaba uwa mbere ugiye kujya kuyafata ni ibintu bibabaje biteye isoni ariko navuze ndibanda kuri uyu mugabo w'iwacu sinjya kuvuga ibindi bihugu buri gihugu kigira politiki yacyo ariko uyu mugabo ateye ikibazo ni nayo mpamvu abantu barwanya ubutegetsi bwe bakwiye gukora assessment bakongera bagakora evaluation kuri politiki yabo bakamenya aho duhanganye bakareba uburyo bagomba kumurwanya kandi urugamba turwana ruranumvikana koze yumvikana ahubwo ikibazo ko harimo akavuyo wenda utera intambwe icumi abandi bagatera esheshatu bakugarura inyuma ariko ubundi ngenda bizi turi muri right cause kandi tugomba gutsinda runo rugamba Patrick rero wari uvuze n'ikintu cya Karasira amakuru nabonye uyu munsi kuri Karasira Mabre ntabwo ndi buvuge aho bituruka nuko abantu bavuga bati hari amakuru aturuka ikambere mu gatsiko bavuga yuko bagomba gukora dosiye nabibonye rwose mu rukerera nk'ibyuka babinyandikira bambwira bati bantu muri hanze nkuko nibishoboka byose muvugane na Karasira Mabre Mabre avuga ibintu byinshi kandi byiza abantu bakunda ari hariya kandi nawe arabizi agatsiko rero gafite imigambi ngo kwimugira nabi ibyo nibyo nagiye nandikirwa sindi bujye mu byo nandikiwe ariko baranabyumva ko batega amatwi radiyo itahuka hari imigambi rero barimo gucura twizere ko ntabwo navuga ngo ni ukumushinganisha mu Rwanda ahubwo bamenye ko ubu abantu rwose barareba kandi bagomba kumva yuko ababikora bose bazabigiraho bizabagiraho ingaruka kuko twagaba kubya kasiye nta muhanga nabo narabavugaga bati bite byagenze bite ntabwo nta cyahindutse uyu munsi turakizera ko gihari nyine ariko abantu bakomeza bakora ubuvugizi nyine nk'uko nabivuze dutangira so Patrick ingingo rero ya African Day ndumva twayisoza kereka ariyo igitekerezo ufite kigufi mbere ko tujya ku yindi
Serije wenda unyemere gato ya amasegonda abiri n'ukongera kugaruka ku kintu uyu mugabo bajya bavuga cyangwa dukunda kuvuga yuko abanyarwanda tutigira ku mateka uyu mugabo iyo Ubuganda bukiza kumufata nk'uko ari gufata abanyarwanda uyu munsi ntabwo aba ariho nta nubwo ari perezida w'iki gihugu kubera yuko uko abantu babanye nayo babivuga bavuga yuko ari nayo mpamvu wenda bisobanura impamvu agenda yigwizaho ibintu nk'isi y'arusawuzi bavuga yuko
yakurikije hari umuntu twandikiye hari umuntu twandikiye aravuga ati Serge ushobora kwibaza ko Kagame yagiye ipari mu ndege eshatu kandi ngo agiye kubwira abazungu ko Afurika ikennye bakwiye kuyifasha stupid
rotekereza nyine bavuga n'ibyo yo tumva kwasabonye n'indege eshatu umuntu umwe ubuze uri kuza gusabiriza amafaranga urumva nyine ni ikibazo
hano bagaseka Evariste ndayishimiye ngo agenda mu ndege ngo yatijwe na Uganda ukavuga ngo uraseka Evariste ngo agiye mu ndege yatijwe na Uganda uwanya agenda mu ndege eshatu kandi agiye kwaka inkunga agiye gusabiriza no gutega amaboko kugira ngo ahabwe imfashanyo igara kubafasha harya abo bazungu n'ibicucu babona izo ndege eshatu ugendamo haryo
kandi hanze akasaba
abanyarwanda
bagasaba ko bamwubaha ubundi umuntu utageze ntabwo yakora ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo bishoboka ubundi ntabwo rero abazungu ari ibicucu ku buryo ntekereza wenda niwe wivugaga wenda ko bamusuzugura ntabwo abazungu badusuzugura kubera ko turi abakene ntabwo ari byo ahubwo ibyo dukora nibyo rimwe na rimwe bibatangaza cyane bakibaza ubwoko bw'abantu turibo bikabayobera wahereye kuri uyu muntu wiyita ngo ni umukuru w'igihugu rero nubwo aricyo nicyo nakongeraho kubera ko uyu muntu yakuriye mu bukene iyo Ubuganda buza kumukora nk'uko ari gukora abanyarwanda uyu munsi aba yarabaye amateka aba byarangiye nta n'uwari kumenya uwo ari we
ya urakoze cyane Patrick hari akantu gatuwe na nyirango nsheringe n'abavandimwe bacu badukurikiye ejo nasomaga igitabo nyine cya Uganda yizihiza imyaka 50 independence noneho nza kugwa kuri chapitre nyine aho idya midada yaterwaga n'abazungu baramuhekaga abritish bakamuheka rwose kandi ari aba business man ari abashoramari tekereza kugira ngo uve muri London cyangwa UK uzanye akayabo kama pound uje gushora imari bikagera ubwo uheka Idi Amin bimwe byo mu ngoma ya cyami twabonaga tubona mu mashusho yebwe twakuze byaraciwe ariko twabonaga mu bitabo bya history ukabona Idi Amin bamuhetse rwose yicaye abazungu bamutwaye kunugu ariko buri mpina ikintu turimo kuvuga ngaha ukamwa ngo umuzungu avi wawe mu Buraya aje gukora investment muri Afurika azanye amafaranga ye yaragiragaika Idi Amin amutwaye kunugu rwose bamuhetse reka niba byo kagashaka ko bamuheka nawe kugira ngo noneho atangira avuga ati igihe cyakigeze kugira ngo munyubahe nanjye twubahane noneho mwubaha abanyafurika ariko birabaje ubwo n'abandi bazabitanga bitekerezo reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri ingingo ya kabiri nagira ngo tugaruke ku byatangajwe na Jeune Afrique ariko reka dusubire muri studio hari abantu bashaka ijambo kuri iyi ngingo mbere yuko tuyivaho ndabona abantu bashaka ijambo muri studio za Ditahuka reka tubahe ijambo bene batanga ibitekerezo byabo hari nimero komune direkisi mwamunyumva turamumva neza ikazi kuri Ditahuka
ndagushoje nshoje na Patrick warirayi sinzi niba munyumva neza ndi mu kazi nanjye nagira ngo
ndakumva rwose
akantu mvuga
turakumva
murakoze nabakurikiye mu by'ukuri birababaje kubona Kaga avuga ijambo nka ririya mu by'ukuri yibagiwe ibyo akorera abanyarwanda ese kuki birirwa bajya gutakamba bavuga ngo Afurika irakenye ntago Afurika ikenye ahubwo Afurika ikeneshejwe n'abantu nk'abakaga kuko aya mahanga turimo ntago afite resources ziruta izo Afurika ifite ahubwo ikintu yakagombye kuvuga nko muri ra jambo ari umuntu koko uvuga ku magambo ye ahagazeho yakagombye kuba ngo Afrika ntago ikeneye abayobozi nkanje. Icyo ni ikintu yakagombye guhagara ku maguru ye akaba yavuga ari umugabo koko. Ariko mu by'ukuri nuko tuzi uko kenshi na kenshi igihe kaga afashe ijambo mu bayobozi nka kuriya ntago avuga ibintu bimuturutse mu mutwe we. Avuga ibintu yasomye mu gitabo n'ibiki byose, ariko ntago avuga ibintu bimuturutse mu mutwe cyangwa by'umuntu nkawe. Kuko yakagombye kureba akavuga ejo bundi bariho barasenyera abaturage muri banyahe nakoze ikingewe nk'umuyobozi. Ntacyo yigeze akora. Icyo tuzi ko yakoze nuko yagiye ahubwo kujya kubakurira agahukunyo kubabwira ngo ahandi. Kandi aho handi hano umuntu ushobora kumubaza ese aho handi wahatubwira yagiye kubwira aho abaturage batakambiraga bavuga ngo ibi bintu ngo turashaka turegere Perezida wa Repubulika niki ahandi we azavuga ngo ahandi kuvuga ngo babakuramo bakoresheje za katereplan. Ubwo urumva mu by'ukuri ntago Afurika ikeneye abayobozi.
Alexi ntabwo ni kugushimangira nubwo urwo rugero rumeze kimwe biriya bikoresheje mu Kiyovu ubwo yasengeraga mu Kiyovu, ariko urwo rugero rurafatika no muri Banyahe. Nta Kiyovu, nta Kimicanga, nta Banyahe. Urugero yatanze ati abandi bakoresha katepira, urumva byose ni kimwe.
Oya niko bimeze n'iki kuko ntabwo ari umuyobozi w'abayobozi w'abantu wo kuyobora abantu. Hoya umuntu nk'uriya yakagombye gucunga gereza akajya apanisha abantu nyine bakoze amakosa aho muri gereza, ariko ntabwo umuntu nk'uriya akwiriye kuyobora abantu cyangwa kujya mu nama yabavuganira abantu. Afrika rero mu by'ukuri ikeneye abayobozi bagendera ku nzego, bashyiraho inzego bakazikurikiza bagakurikiza amategeko. Afrika ari isose dufite irahagije, ntabwo dukwiriye kujya gutakambira amahanga. Nicyo nagira ngo mvuge. Urakoze Bwana Serge.
Urakoze cyane Comrade Alexis, ugize neza. Ubwo wenda uraza kudira ibitekerezo ku zindi ngingo ziri imbere zirahari kuri uyu mugoroba. Reka twakire mugenzi wacu nawe gataratu icyenda icyo n'umunani. Ikaze kuri Teodora Ditauka.
Ya urakoze cyane Serge, ndashimira cyane Patrick Ndengera ku bitekerezo byiza muri gutanga. Nagira ngo
Patrick wariraye ntagari Patrick Ndengera. Patrick Ndengera ni intore.
Abu solo wariraye urirare neza rwose. Umuhawu baragurize ku intore. Nagira ngo nibutse na nibutse abanyarwanda ko umuperezida dufite ni umuperezida uhakana ko yishe abantu kuri radiyo irebwa n'isi, kuri televiziyo irebwa n'isi yose nzima, kandi nawe ufite raporo yiwe imurindiriye. Uwo ni umuperezida w'Afurika dufite. Ariko kuvugira ngo Afurika perezida dufite ni umuperezida agurisha ubutaka bw'abenegihugu akabugurisha abo bazungu. Ari kuvuga bwacye mu gitondo akavuga ngo bazaba benshi kuruta abenegihugu biwe. Uwo perezida w'u Rwanda uri kuvuga ko abazungu bagomba kumwubaha, mu gihe sinzi ko ushobora kuwukurikira amakuru y'u Burundi baheruka gutora itegeko kugira ngo uri umunyamahanga kugira ngo uhagure ikibanza cyangwa ubutaka biruta kugira gushaka ibyangombwa byo kugura indege. Hari niko navuga kugira ngo uri umunyamahanga uhagure ubutaka ubu i Burayi. Noneho twe u Rwanda we abugurisha abazungu mbere abwirukanyemo abenegihugu nta n'ingurane bahaye. Uwo niwe perezida ari kuvuga ngo ari kuvugira Afurika. Uwo perezida uri kuvuga amajyepfo n'amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ibihugu bahana imipaka byabaye yabigize yabishyizeho korutire ku buryo gusohoka mu gihugu cy'ujya mu kindi ari ikibazo. ubwo rero nge ndumva ko abanyarwanda ndetse cyane n'abanyafurika ariko navuga bari bakwiye kwicara bagatekereza ku ijambo Trump yavuze ntago numva ko mwarimu kwiye twatukwiye kujya turivuga buke cyane ahubwo twaritsindagira nimba koko tubonwa nk'aho turi sick country tw'umwanda ku bindi bihugu utuyobora nawe akaza akavuga ati nibatwubahe kandi atatwuba ibaza umuntu utinyuka n'abari mu mahanga akavuga ngo abo baterura amavogi mu gihe imita amataxe batanga ari yaza kongera akamufasha muri ekonomi ye nawe yaje kujya ati aba bantu ni abatwe reka turashyigikiye ubwo bari hano mu mahanga ati turebe ukuntu bazamuka bagatera imbere turashyigikiye ahubwo araza akabita ko muri umwanda nawe kandi avuye muri Afurika n'ubundi akaza kubitira umwanda mu mahanga amahanga aho buba nge numva ko dufite ikibazo cy'abantu barwaye niko mbibona barwaye dufite abategetsi barwaye bakwiye gutabarwa nabo kuko bafite ibibazo bikomeye cyane nk'uriya perezida w'u Rwanda akwiye gutabarwa Kagame akwiye gutabarwa kuko azifite ikibazo kuko nta muperezida abaho atagira ururimi avuga avuga indimi ntabwo ushaka uwariraye we niwe avuze ngo avuga indimi ebyiri avuga indimi zirenga nka 300 nge numva ko icyiza ko abanyarwanda n'abanyafurika cyane cyane bo mu karere k'ibiyaga binini bakwiye kureba ukuntu bakikuraho umugayo kugira ngo babashe kubahwa murakoze
urakoze cyane turi kumwe turakomezanya hagati mu kiganiro ukiraho rwose ndabona abantu benshi bandika bati urabivuga urabizi Serge wowe ko wavuye mu Rwanda kera abaturage bo mu Kiyovu k'imicanga mu myembe mu gishanga yewe ni hirya no hino buri wese arambwira ibye birababaje ariko ndabyibuka iyo yavuga ngo baterwa na katepirari nabo mu Kiyovu burya niho bajyanye katepirari babajyanye katepirari kandi zibasenyera barimo zigaterura bimwe yavuga ngo mu bindi bihugu basenyera abantu katepirari ngo ziba zigaterura n'abantu barimo ni mu Rwanda yavugaga arabeshya uyu mugabo ni liar arabeshya ni mu Rwanda babikoraga basenyeraga abantu no mu mazu katepirari kazi gatwara rupu igatwara igisenge abantu bakiri mu mazu rwose bagasohokamo kimwe no mu maguru ni mu Rwanda yabikoze rero urukunda kunda abanyafurika n'urundi
urwo rusaku ni urw'ikimodoka cya tingatinga twasanze mu matongo yahahoze ingo z'abaturage abasenyewe bari bahagaze hanze iruhande rw'ibintu byabo bagerageje gusahura imbere y'abapolisi n'abashinzwe umutekano ku nzego z'ibanze abo baturage bari bahanze amaso icyo kimodoka mu gihe bamwe muri bo bagerageza gukura inzugi n'amadirishya ku nzu zabo kitarageraho abamaze gusenyerwa bo agahinda kari kose
birababaje iyo baza bagati no tubahe n'icyo cyangwa iby'umwe bibiri unitegura hujya ariko bagusenyeraho ibintu byawe byose baze ibyawe birare hanze abantu bareye bagenda ijoro ryose
bana bakwirinda ishwara kubera iki nta muntu uri kuko ntabwo bateka hejuru y'ivumbiri kugera mu nkono
abana bishwe n'inzara ku gasozi turangaye n'ahantu duhagaze
hari hanze gusa umuntu ararara hehe munsi n'abana ni natafite abajya koko
twababwiraga amategeko tukabasomera ingingo bakayica hejuru bayikandagira ngo leta yategetse wagira ngo nta hantu twagiraga tuba twariyubakiye wirirwa gusa ugashyiraho umufuka w'isima ugira ngo uba ahantu heza voila
baduhaye ibiciro tubabwiye ko ibyo biciro ntaho byadutwara muri Kigali yaratwandikiye ngo dukore contributive kontributive tukayikora imugezeho arongera twandikira ngo tugabanye cyangwa tujire komisiyo y'ubutaka baduha iminsi 45 tunajurira mbere yaho twandikira komisiyo y'ubutaka komisiyo twaravuganaga umunsi ku wundi ejo badukoresha inama mu gihe twari turi mu nama ahubwo barimo gusenya twavuga ati mwari ibyo amategeko ateganya akabyo mukurikiye ubuze ntabwo bishoboka
na dita uko rero murabyumva urugero rwa Kagame ati n'ahandi bazana katepira ni mu Rwanda yabikoze hariya mu Kiyovu murumva imyaka ishize ari myinshi amajwi arahari y'abanyamakuru bari bahari reka tujye ku ngingo ya kabiri Kagame ubwo yakoraga skandali ipari mu Faransa mu kinyamakuru cya kuri televiziyo ya France 24 avuga yuko nta bwicanyi bwabaye muri Congo ndetse akataka Prix Nobel de la Paix Dr. Denis Mukwege byabaye ngombwa ko ajya muri Jeune Afrique kwisobanura ku kugira ngo Jeune Afrique igice ya console twarabivuze tuti Vincent Biruta yagerageje ko ntago bihagije article Jeune Afrique rero munsi ya sosi munsi Kagame yemeye ko abantu bapfuye muri Congo namwe mumbwire imyaka iminsi bifashe yemeye ko abantu bapfuye atari ko bapfuye mu Rwanda yabanje aravuga ngo bapfuye mu Rwanda no muri Congo mbere yuko yemera Congo yabanje kuvuga mu Rwanda ko bapfuye nanone kintu cyanuwe ariko yavuze ngo afi yarabivuze ariko article sot munsi nuko yavuze ati nubwa nyuma ntabwo uzongera kuvuga kuri mapping report rwose nabikunze kwa ati nubwa nyuma ikindi gihe azabivuga nzavuga ni article ya Jeune Afrique niyi wavuze ko uzongera kuvuga mapping report none urayivuze kuvuga ngo Tshisekedi afite uburenganzira bwo kwemera impuguke za Loni Group d'Experts ya Nations Unies kubemera ati nanjye mfite uburenganzira bwo kutabemera mu nyumvire indimi ebyiri Patrick yavugaga cyangwa eshatu iyo impuguke za Loni zanditse ibintu byiza bahari iyo bashyizemo ruswa arabashima akabakunda ariko mu gihe wenda bakoze akazi kabo atabashije kuba ruswa aravuga ati simbemera muzamaraporo yasohotse mwaka 2018 bavuga bati impuguke za Loni zavuze yuko P5 ifite umutwe urwanya leta y'u Rwanda banduhungire he barasara wa mu minisitiri wabaye paralizaje ni umwe wa wundi wamaze igihe kirekire agiye yitwa ngukira sezibera barasara basizora bati groupe d'experts ya nations ni yavuze ibintu bikomeye cyane ihuriro nyarwanda P5 rwose bafite umutwe ufite ibirwanisho barashaka kugomba umutekano w'u Rwanda raporo ya 2019 iraza iravuga iti ibyo bintu si ukuri kuko yari militame ya mbere bati twasanze atari ukuri P5 nta birwanisho ifite abo bantu ntabwo barasara basizo bati ntabwo twemere iyo raporo wumve ukuntu bano bantu bafite indi mizi irenze ebyiri mu kanwa iyo ari ibintu bashyize mu ruswa barabiririmba bakemereza umuguki ariko ari ibintu batakontrola izo muguke ntabwo bazemera Kagame akurahe uburenganzira bwo kuvuga ngo ntiyemere impuguke za Loni atarazikiziho n'u Rwanda rwakwivana muri UN rukavamo rukagenda nge nashima ko u Rwanda ruvamo rukavuga ati ntabwo turi muri UN kuko UN n'urwo ruvange rw'ibyo bihugu ntushaka gukwesheninga cyangwa gutesha agaciro kimuguke za Loni kandi bafite mandero ya UN ariko iyo biri muri favor yawe cyangwa mu nyungu zawe urabashima iyo bakoze ibintu utabahaye ruswa nibwo uvuga uti simbyemera hano aravuga ngo Tshisekedi afite uburenganzira bwo kwemera ibyo yemera ngo iyo groupe d'experts ngo we Tshisekedi ntayemere n'uburenganzira bwe atari ko nanjye mfite uburenganzira bwanjye bwo kutayemera aha nimwe twagana kambanda tutari ku bundi Kagame ajya amenya title ye ko ari perezida wa repubulika niryaragira ibitekerezo byo ku giti cye ajya ibitekerezo bya mukuru w'igihugu akajya ibitekerezo by'inyeshyamba akagira ibyo by'umuryango niryari Kagame ajya ibitekerezo bitandukanye personality ikaba ifite ibitekerezo byinshi cyane ati binavugaga ndi Kagame mwenyewe mu rugo rwanjye binavuga ndi muri ofisi binavuga mpagara FPR binavugaga mpagara umuryango ntabwo ushobora kuvuga ngo ntibemera groupe d'experts ba UN utarabahaye mandate ubundi ujya kubakwesheninga nkandi ku buryo uvuga ngo ntubemere birakwiye kuko uyu mugabo rero yaracanganye icyo afite ibintu byinshi avuga nagiye nkora ibiganiro na Dr Mutabazi n'abandi bagenzi banjye imbere izi mpuguke zabaga ziri mu Rwanda zaciye mu Rwanda no kugihe cya M23 n'iki bakabasha kuziha envelope twarabimenyaga ko babaye envelope by the way nta kuntu wambwira ngo nka M23 amaraporo bagiye bayikoraho bayishinja ko ari ya leta y'u Rwanda none bajya mu Rwanda ugasanga Kagame agerageje gushaka ukuntu abahamvelope bakabapfumbatiza wowe na muri raporo turukaho bakazavuga ngo ntibabonye ibimenyetso ibi n'ibi n'ibi ariko ntabwo bikuraho raporo ya mbere bo barakoze raporo ya mbere ibyivuga bigumaho raporo ya kabiri ishobora kuzikavuga iti twakoze igenzura dusanga hari ibyo wenda byahindutse n'iya gatatu ariko ntabwo mbwira ngo ntabwo wemereza muguke mugeze ivuga ibintu bigushinja none waba wazihaye ruswa ukabyemera Louise mushiki wabo uzi ukuntu yashakuje igihe kirekire ari minisitiri wa information wibuka ko bavuze ngo bazavana ingabo zabo muri Darifuru mapping report ijya gusohoka barasaze barasizwe aravuga bati tuzigaragambya tuzacyura ingabo zacu tuzateza ubwega hanose none uyu munsi ati ntabwo nyemera nje nacyanumwe kuba Kagame atemera mapping report na group d'expert kuko no mu gihe yasohokaga yateye ubwoba ati ndatwara ingabo zanyu zibane muri Darfur none ya jenoside ya Darfur yavugaga igiye kuba ibashe kurangira kumbwira rero ngo ibyo avuga uyu munsi ngo arateza ubwoba n'ubwambere agiye kuvuga kuri mapping report nashaka zayireke mapping report nayizajye kumbwira ngo ntagomba kwiyemera ntabwo yo kwiyemera kuko iranamushinja icya gatatu nano kuvuga ngo ibiri muri raporo ngo izo mpuguke zijya kudetermina ni bande bapfuye bate none se Kagame agiye kuba umu expert utubwira akazi karuta ka group d'expert cyangwa impuguke za Loni zivuga ubwicanyi burenga 340 bwabaye uko bwakozwe n'uwabukoze uwavuga ati iyo ni inenge bari bakwiye gukora raporo bagaceceka ntibavuge ibyabaye ababikoze n'ababikorewe urumva aratanga imirongo yo ko byari bikwiye gukorwa Patrick Warira rero nasedatembagara numva kaga avuga ati sinongera kuvuga mapping report n'ubwanye manyivuzeho kandi ndagayizo muguke kisegeda zemere ati nuko bajya muri politiki bakavuga bapfuye uko bapfuye n'abaribo kwibaza ati se nose niba ari akazi kabo muri mandate bagomba kubikora ikibazo kiri hehe bwana Warirayo ijambo rijyanye kuri iyi ngingo
Serije urakoze cyane ariko urantangaje nawe uvuze ngo Kagame niyongera kuvuga ngo kugaruka kuri mapping report urabizi ko azagaruka inshuro irenze imwe ndagira ngo usubize mu matora muri 2013 harya cyangwa na 14 ariya matora aherutse uzi ko Kagame yasubiyemo inshuro zirenga eshanu zose
2017
yasubiyemo inshuro zirenga eshanu zose imbere ya CNN ibi binyamakuru byose bikomeye byo ku isi ababwira ko ataziyamamaza yuko atari igicucu yuko bamurebe mu maso urabyibuka ibyo byose
look at me
ariko abyibuka yuko byaje kugenda bite nari uyu munsi aracyemeza ariko ngo abanyarwanda ngo nibongera kumusaba ngo azareba n'ibiki byose Kagame rero n'uwo nguwo aracabiranya turabizi ibya mapping report nta kuntu ashobora kubicika ni kuri radio ngera bivugiyeyo yuko niyo uyu munsi yapfa akagenda aho azaba ari mu mva ye n'undi umutima uzamukomanga kuba abantu yarisha abantu bagera kuri miliyoni zigera kuri 6 ntabyo binashobora kubicika ntabwo ashobora kubikira byararangiye ayemere cyangwa ntayemere mapping report izabaho kandi izamukurikirana ari muzima cyangwa atari muzima ku buryo n'ibyo kuvuga ngo ntagazongera kwivuga ari gukanga nta kintu bivuze asana yigaruka turabizi ko yuko nta n'umuntu batazabimubazaho kubera ko buriya ni ubwicanyi ndengakamere nta kuntu bushobora kwibagirana ntibishoboka ibyo kuvuga rero ngo kwemera ngo abo ba expert bawundi cyangwa kutabemera umuntu ashobora kuba n'ubundi ngo n'uburenganzira bwe ariko n'uburenganzira bwe n'ubundi nk'umukuru w'igihugu yagombye kuba bemera kubera yuko ababahaye manda ni organization iri mu Rwanda rwemera ku buryo rero ntago ashobora we kwidisosiya n'iyo organization ngo avuge ngo manda bahaye abantu bagiye gukora ngo ntago abyemera ntago bishoboka ni nk'uko umwe mu bayobozi cyangwa muri guverinoma ye yavuga ngo ibyemezo byafashwe na guverinoma ngo ntago abyemera ubwo rero kereka nimba Kagame ari umuswa cyane ku buryo yumva yuko ibyo bintu bishoboka ariko tumwibutse yuko ibyo bintu byafashwe ni icyemezo cyafashwe na ONU ishyiraho abantu ngo bajye kureba ibyabaye babaha manda ibyo bagomba gukora ibyo bakoze ni ibyo bababwiye ngo bakore raporo barayizanye bayiha uwabatumye na Kagame arimo nawe ari mu batanu babwiye bari abantu ngo bajye gukora ibyo bakoze ku buryo bwo kugaruka uyu munsi ngo tubwire ngo ntabwo abemera kubera ko bidahuye n'ibyo ashaka ntabwo bibaho ikindi kandi ni uko turabizi Serije sindi niba wakora ikiganiro mbirutse kumva nduva ari wa mudamu wa mukecuru ufite urujwi runini cyane yitwa nduva yitwa Ingabire Marie Makirahari wo muri Transparency Rwanda ari kuvuga yuko ngo bazi uko bigenda ngo abo bantu ngo baraza ngo babaha amafaranga kugira ngo bandike ibyo bashaka ibyo ngibyo nabivuze ndaseka cyane ndavuga ni burya mbega noneho murabitwibwiye ko mujye mubaha amafaranga kugira ngo bakore bandike ibyo mushaka ubwo rero hariya byarabacitse cyangwa byarabayobeye baranze wera simbizi ku buryo basohoye ibintu uko bimeze ibintu rero bizakurikiranwa abanyarwanda bazabikurikirana cyangwa se abakongo bazabikurikirana uko byagenda kose aho bigeze uyu munsi Kagame ntashobora kubicika kuvuga ko abyemera cyangwa atabyemera nta kintu bihindura aho ibyo ngibyo kandi byanadutangaza cyane avuze ko abyemera kubera yuko azi yuko byanze bikunze urukiko ruramuka rugiyeho nawe izina rye rizazamo kubera yuko niwe watangaga amabwiriza y'ukuntu ibintu rugomba gukorwa kuburyo rero ibi ngibi ahubwo wa mugari yaba ari umuntu ushira mu gaciro nkuko kitekeje yabimubwiye yagombye kuvuga ati twebwe twagiye ari ahantu dabyo twakoze hanyuma ni ngaho ari mutugenere urudukwiye ariko ibyo byo turabizi yuko ubwo butwari ntabwo afite uko byagenda kose kubera ko nimba adafite ubutwari bwo kugira ngo atinyuke avuge yuko mu Rwanda hari abantu bapfuye ko wihaba yo genocide yakorewe abatutsi ariko ko abahutu abatwa bose bashize ngo abyemere anasaba imbabazi uruhare rwe yabarabigize ntabwo rero nkeka ko yajya kwemera birya bindi ku buryo rero Kagame ubwo twari ntabwo tumuziho nta nubwo afite nta nubwo numva azigera bugira mbere yuko ava muri isi ya Nyagasani
ariko Patrick ugifite ijambo gye ikintu cyananunguye kubazwa kugira ngo ademantise afe niba ari ukudemansa niba ari ukwivuguruza simbizi mwamfasha akosora korije gupfobya cyangwa negationiste abakongore bamushinja nuko yavuze ngo nta crime yabaye muri Congo ariko niba Jeune Afrique nayo imuhaye okazi yo kugira ngo abikorije arabanza agahera mu Rwanda ati mu Rwanda abantu barapfuye ati no muri Congo barapfuye ati ibyo ntabwo ari ukubijyaho impaka kubera icyo ahera mu Rwanda yibutsa ko abantu bapfuye mu Rwanda akajya muri Congo ati abantu barapfuye aho ntabwo ari ukuvuga ngo wenda njye mbibona nk'ashaka kuvuga ati ibyabaye mu Rwanda no muri Congo hakuntu wabisepara ni continuité nk'uko yavugaga ati ntabwo twabashije kubona umwanya uhagije urumva ntabwo twabashije gukora akazi gahashoboka njyewe niko mbiteka ariko naba nibeshya kuko simbona impamvu ikibazo kireba Congo ugahera mu Rwanda uvuga ati mu Rwanda abantu barapfuye no muri Congo barapfuye ati ibyo ntabwo twabijyaho impagati abantu barapfuye kubera icyo atahita avuga ati muri Congo abantu barapfuye periode atagiye guhera mu Rwanda ibyabaye mu Rwanda turabizi twese ntabwo tubijyaho impaka wa mugani ni ibintu twemera kereka wa mugani umuntu ufite indi ambisiyo wenda ye ariko ni ikibazo kibaza kuri Congo impamvu akana ati nta crime zabaye muri Congo akajya guhera mu Rwanda kugira ngo agere muri Congo kubera ko adahera muri Congo direct azisubiza ibya Congo akajya no kwanex iby'u Rwanda aho si ukugira ngo avuge ati ibyabaye muri Congo biterwa n'ibyabaye mu Rwanda
serije nuko nkuko bimeze kandi nta nubwo bitangiye uyu munsi urabizi yuko ziriya nkotanyi cyangwa kari agatsiko iyo umuntu akabajije abantu bapfuye bandi batari abatutsi bahita bakubwira yuko bishwe n'abantu bihoreraga icyo nicyo cya mbere babanza kuvuga ngo barihoreraga ngo kandi ngo barabahannye bishatse kuvuga yuko bo nta kintu mbega bivana uruhare rwabo mu by'ukuri ku buryo rero kugira ngo sitasimbuka avuga ngo mu Rwanda barapfuye akaba ariho ahera kandi bamuje muri Congo nubu kugira ngo asobanurire kuri we uko ashaka kubisobanura cyangwa ashaka kugira ngo abyumvishe abantu twese tubyemere uko nguko nuko icyo kintu cyo gushaka kuvuga ko arimo contribute kuvuga yuko abantu bapfuye muri Congo bapfuye kubera ko ari abantu bapfuye mu Rwanda nibyo mbyo ashaka gusobanura ariko nanone abandi bantu bazana histoire y'u Rwanda bamusobanurira ukuntu yagiye ikurikirana nanone bakongera ngo abangabo n'abanegationiste nibyo bakarasirana n'uriya munyamakurukazi bari guzika ku buryo rero ibya Kagame niyo mpamvu nyine njye mbona ari umuntu umeze nk'aho ari biforeri uko byabyutse nk'ubungubu nyine iyo aza kuri Jeune Afrique buriya ashobora kujya kwisobanura neza wenda agacisha agatuma abakongore wenda bamwumva noneho kurushaho ariko n'ubundi iyo kazi n'ubundi nayo dore byamucitse kubera yuko ni umuntu uhora bihora bizamuka bimanuka ntabwo bihora biri kuri ni bimwe ngo bitungane ku buryo rero gusanga usobanuye muri Congo bashaka gusobanura yuko byabayeho kubera ko mu Rwanda nawe hari abantu bapfuye ukagira ngo abakongore hari ubwo bigeze baza kugira uruhare mu bwicanyi bwabaye mu Rwanda kuko ikibazo ntabwo giherereye niyo mpamvu n'abakongore n'ubundi bavuga bati ibi bintu tugomba kumenya ibyo ari byo uyu abantu barapfuye mu Rwanda ntabwo nubwo abakongore babihakana anyway ku buryo rero kuvuga yuko kujya kubavuga ugufata ibintu byo muri Congo ukabyomeka ku Rwanda ku byo byabaye mu Rwanda nta n'ahantu bihuriye mu by'ukuri kubera ko Kagame yashobora kukontorora ibyo mu Rwanda ashobora kukontorora Congo akayiha amahoro uyu munsi ikibazo ntabwo kiba gihari ariko kubera yuko ashaka kwisobanura we yumvisha yuko ukavuga mu minsi iri imbere azanatubwira ko abantu bapfuye muri Congo atari abakongora ahubwo noneho ko ari abanyarwanda ko ari abajenosideri bagiye gushakayo umunsi azabyemerayo tuzumva ko nicyo ngicyo azavuga abajenosideri bagiye gushaka muri Congo ko nta mukongore wapfuye ko wapfuye abanyarwanda ntibizadutangaze wumvise avuze ibintu nk'ibyo ngibyo ku buryo rero Kagame ni uwo nguwo ntabwo nta kintu dukinga kuko tumuzi kuva kera ntabwo ajya ahinduka ahubwo wagira ngo nta n'ikintu yigiramo sinzi niba ajya anareba cyangwa banamubwira n'ibyo yavuze wenda bamubwira bati perezida ahangaha ibi bintu wavuze wakabije cyangwa ntabwo ari byo ndi ukuntu wabikosora simbi
no nahise mbibona Patrick ugifite ijambo nahise mbibona mbonye Richard Sezibera yirukankira mu itangazamakuru agira ngo akosore ibyo akosora kuko iyo wavuze kugira ngo ugarure ibintu biri kuri cano nka France 24 biba byakwira ku isi bihita binyibutsa Businge kuri Al Jazeera nawe bamubaza kwishimutura rya rusesa bagina mu kirano cya mbere hakanye ko batamushimute mu cya kabiri ati bidase Rwanda didn't pay the ticket cyangwa ibintu nk'ibyo ubona ko yivuguruza mu mvugo yagiye avuga mu cya kabiri yemeye ko bishyuye indege private debt kandi mu kindi yarakanaga ati nta uriduhure nabyo kimwe rero na nibyo nabonye ahangaha Vincent Birutahiruka kuvuga ati Kagame bamwumvise nabi umunyamakuru yamuciye mu ijambo avuga yego atari kuvuga yego akoraye ndibaza niba ari stupid wa mugani urangiza interview atavuze ati kandi interview yari recorded s'il te plaît interview yabaye recorded ushaka kubwira umunyamakuru akahita yitwistinga mu kicaranya aho ngaho akabivanamo ariko niba bigumiyemo bigapasa nuko ubyemera kandi Kagame agomba kuba yateguwe abafite abantu bicaranye nawe ntabwo ajya muri interview batamuteguye cyangwa adafite abajyanama mwica inyuma zanshinga amatwi ziba ziri inyuma ari azumva ibyo arimo gusubiza abajyanama icyo bashinzwe siritu rero amagambo y'umukuru w'igihugu ni ikintu gikomeye cyane amplis ntabwo byari live ku buryo twavuga ngo byacitse live burya live kuyigarura biraguye ariko rero recording urimo gukora usubiramo ugakora editing nkabivanamo so bigaragara rero ko nihari ahagaze n'umunegasiyonisi wambwa n'ukuntu bya Congo byumvikane Denis Mukwege atawa mushyigikiye n'abamu finansa ni double genocide bashaka gupromotinga no muri Jeune Afrique yongera bishimangira bivuze rero ko Kagame ni uwo nguwo kandi njyewe ndanabyemera nkwereka impamvu mbyemeza Kagame ntabwo agomba kwemera ibyaha yakoze nitwe tugomba kubimwemeza kubera icyo wambwira ngo Kagame yabyemera ngo tuvuge ngo Kagame yemeye ibintu yakoze no tugomba kubimwemeza nabo bakamukandura mukwiye nk'uko abandi babihaniwe ntabwo rero tuma ngo azabyemere agira ati oya ntabwo ari byo azakomeza abihakane ariko uyu ni umwanya mwiza kugira ngo tubereke uko stepu zigenda binumvikane ko ahangaha no muri Jeune Afrique yagiyeyo arongera ashimangira ibyo yavuze ikintu yemeye nuko abantu bapfuye ariko aravuga ati mu Rwanda barapfuye no muri Congo barapfuye bivuze ati niba abandi bancitse ntabashije kwicira mu Rwanda nikurikirana ikirage nje niko nabyumvise kuri njyewe so reka dutange ijambo kuri Alex na mugenzi wacu muri studio wenda niba bafite icyo bavuga kuri ingingo mbere yuko dukomeza tujya ku yindi cyangwa reka mbibutse wenda bavuga ati Kagame yavuze ki abantu baza kuri radio wenda rimwe bwa mbere
Toujours à propos de justice et de responsabilité, le mois dernier, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix congolais, était à Paris. Il a demandé à la France d'aider à ce que justice soit faite contre les responsables des crimes commis à l'est de la RDC. Certains sont le fait de soldats de la région. De pays voisins, selon des experts des Nations Unies. Seriez-vous d'accord pour que des officiers rwandais soient poursuivis pour des crimes commis en RDC suite au génocide ?
Comme vous le savez, peut-être le rapport du projet Mapping a été extrêmement controversé. Et en réalité, il est hautement contesté par les gens, que ce soit en RDC ou dans les pays voisins. Il a été très politisé. Mukwege devient symbole en outil de ces forces que l'on n'aperçoit pas et il reçoit le prix Nobel et donc on lui dit quoi dire et j'ajouterai qu'il y a d'autres rapports qui sont sortis et qui contestent et qui disent tout à fait l'inverse.
Le contraire, qu'il n'y a pas eu de crime dans la région.
Mais il n'y a pas eu de crime.
À l'est de la RDC?
Non, absolument pas. Que ce soit par les personnes soit évoquées ou les pays cités. C'est, si vous voulez, la théorie du double génocide qui est à l'œuvre ici.
Ngayo nguko rero urumva ko nta kintu yanahinduye muri Jeune Afrique usibye kwemera ngo abantu barapfuye mu Rwanda n'abandi barapfa muri Congo icyo nicyo kintu yahinduye ku magambo ye nawe nta kindi kintu Kagame yahinduye ahubwo ati bagiye no kuvuga inyito z'abo bantu bapfuye abaribo nuko bapfuye ati si akazi ka kizo munguke zarona murumva rero nta kintu yahinduye usibye akantu yongeye mati ndemera kubapfuye mu Rwanda dabor no muri Kongo ngo rero kaga tuvuga ngaha deni mukwege ku wa gatanu yabigarutseho nawe nari nabibabwiye ariko wenda nababwira gace gato wenda kubyo twa kubyo yavuze abona bikwiye gukorwa kugira ngo umuco wo kudahana udakomeza kwirepetinga muri
Kongo. Je voulais peut-être compléter si vous permettez. Je pense qu'après des décennies de déni, de manipulation, de mensonges, la recherche de la vérité est indispensable pour trois raisons. D'abord, éviter la répétition des erreurs du passé, et je pense que nous sommes en train de répéter les erreurs du passé dans la région des Grands Lacs, sans se rendre compte. Et deuxièmement, établir les différentes échelles des responsabilités. Je disais qu'il faut rétablir les différentes échelles des responsabilités au niveau national, régional et international. Troisièmement, il faut construire les bases d'une société aisée face aux traumatismes du passé et ainsi favoriser la réconciliation au sein de la société congolaise et entre les pays de la sous-région des Grands Lacs. On ne peut pas continuer à vivre dans une région où les crimes de masse, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité se font de façon répétitive et que le monde s'éteise. Nous avons une responsabilité tous d'arrêter ce qui se passe ici. Merci, Madame la Présidente.
On est Dr. Denis Mukwege, kuri wa gatanu, ushize ubwo yari mu nteko y'abanyaburaya, aganira nabo, ubutumwa bwe rero buranumvikana kandi buranasobanutse. Kandi abanyaburaya bati dufite support yawe ndetse turifuza yuko twanafasha ibishoboka byose ku buryo iyo ubwo rukiko rwabasha no kugerwaho cyangwa rwabasha kuboneka. Ku murongo wa telefone Alexi turi kumwe ndetse na mugenzi wacu muri wese iminota 2 nari gitegeza afite kuri iyi ngingo. Reka mbere kuri Comrade Alexi mwamunyumva.
Hello bwana Serge uranyumva?
Turakumva neza.
Urakoze cyane kongera kuma ijambo. Muri Serije hari ibintu kaga akunda kwibagirwa cyane, yibagirwa ikinyejana tugezemo uyu munsi. Uyu munsi akantu gasigaye kaba gatoya gusa mu minota mike ari akantu gatoya kabaye kakaba kasesekaye isi yose. Kaga bamwe n'abantu bamwe na bamwe hari ibintu batajya bamenya. Buriya umunwa ni nk'imbunda. Imbunda isasu ryasohotse wakoze kuri trigger gusa isasu rigasohoka. Uwo ryica uwo rifata ubwo riba wakoze uba wagiye. N'umunwa nuko rero ibyo wavuze ntushobora kubimira ngo bigaruke birasohoka. Kaga afite amagambo menshi yirirwa yigamba. Iriya Kongo bayigiyemo bayivurugutamo n'ibiki byose kugeza nakirimo.
Komore Alexi ntabwo tukumva.
Badashobora guhakana. Ikindi amaudio arahari avuga icyatumye bajya muri Kongo. Kandi ibintu byarakozwe bikozwe n'abashakashatsi n'iki bagaragaza ko ibintu byabaye muri Kongo ari genocide yabaye. Nuko gusa ibintu bigihari kubera ko kagara cyari hari agifite n'abantu bakimura inyuma bamutangira amafaranga bagahisha iyo nuza baga iyo dosiye nisohoke. Ariko Patrick niwe wabivuze ngo yazasohoka ariho yasohoka atakiriho iriya dosiye izasohoka kandi izerekana ko ubwicanyi bwabaye muri Kongo ari genocide. Umwana w'umuntu yaragize yarahizwe n'inyamaswa. Umuhutu yarahizwe n'inyamaswa umukongomani nawe abigenderamo. So bijya rero ntabwo ari ibintu avuga nk'ibyo akorera abanyarwanda. Yakoreye abanyarwanda gusa yumva ko yabagejeje aho agomba kubageza. Ariko harimo n'abanyekongo wenda no kuba harimo abanyekongo twebwe abanyarwanda tugize ko nacyo mutubuze uribo ari nabyo ubona Dennis uriya doctor mu kwezi ubona ari byo azamuye munuza abitumye anamenyekana cyane birabini yahagurukiye mu kurwanya so kaga na igihe cyaramuhitanye nta kimenya ko igihe cyamuhitanye yabashaga kumanipira news abanyamakuru bakaza agahitamo ibyo agomba kuvuga n'ibyo atagomba kuvuga iriya leta donko mu by'ukuri ya karita yabo ngo barishaga yabaye ikigarasha uyu munsi pe ntago bagifite ngo bagiha kavaringa amakuru yabo uko bayavuze nibyo ubona bigira gutya bigasoka ubundi nk'umuntu nka ministre ubanye n'amahanga ajya gukavaringa gute president wa republika inuza ye yazi muri speech yavuze mu jambo yavuze biruturi afite uburenganzira bwo kujya kuvuga ngo president Kagame ngo habiriya ibyo yavugaga hariya ngo yari yibeshye no president Kagame ntabwo ajya yibeshye avuga ibintu mu kumutima avuga ibyo ashaka ko kuvuga to rero igihe cye cyaramuhitanye nuko atabizi ariko byabiyavuga ngo ahora avugira ku bantu ngo it's matter of the time biragaragara ko nawe ari igihe gisigaje gusa kugira ngo agende nk'abandi bose mwana Serge urakoze
urakoze cyane Comrade Alexis reka twakire mugenzi wacu nawe atanga itegeko kuri ingingo mbere ko tujya ku yindi niba munyumva ijambo ryanyu kuri ingingo
ya urakoze cyane Serge ndagira ngo mbwiye Kagame ati ntugatege iminsi undi kandi nawe igutegereje igihe kiyo cyageze twavugaga ko avuga indimi zirenze ebyiri ariko amaze ubungubu mu minota tuganiriyeho tuvuga kuri we ugasaho amadiskuri yo yavuze indimi zirenze zitandatu izi kwazi basi njye ndagira ngo mvuge ku ijambo yavugiye hariya kuri Franklin Katche nakana ko nta abantu bishe muri Congo ariko akibagirwa ko yavuze ko yajya ejo nta yishe abagomba kwica n'abagomba gutahura batahura iryo ni ijambo ryo yivugiye ku giti kiwe ikindi cya kabiri biriya bintu avuga ngo perezida wa Congo ngo agomba kwemera ziriya mpuguke za Loni n'ubushake bwiwe ati ni n'uburenganzira bwiwe nayo ntagomba kuzerekora uburenganzira bwiwe yibuke ko igihugu cy'u Rwanda kiri muri wa muryango wa Loni ahubwo icyo nagira ngo mubwire wenda yakora ku buryo bwihutirwa yava na ambasaderi uhagarariye Loni umuhagarariye muri Loni akamuvanaho byihutirwa none kikaba igihugu kibere mu karwa ntawuzamubaza wenda bazashaka kurujya bazamunegosiya kugira ngo agaruke muri Loni ariko kuba atabasha yihutire kubikora ibyo byamufasha kugira ngo abashe guhangana na mapping report wo kuba wabona azayivugaho ntawe umusabye kuyivugaho ahubwo we azayishyirwamo abanyarwanda ubwabo abakongomani ubwabo nibo bazamu nibo bazemeza nibo bazabye oni bazemeza ati fa iyi raporo nije mu kabati isoke hanze bakurikirane abantu bakoze ibibya nta muntu n'umwe ku isi wari wakora ibyaha nk'ibyo Kagame yakoze usibye Hitler sinzi ko ajya asoma amateka hari n'abavuze ngo nta Kagame asoma ibitabo njye ntabwo mbona ko afite umwanya wo gusoma ibitabo ahubwo ashobora kuba yumva afite ukuntu abona utu audio cyangwa akabona utusidi akajya rero yumviriza umuntu wakoze inayo gusumba abandi akabasha kumwigana noneho yajya kugira diskuru atanga mu bazungu akareba umuntu wakoze byiza akakureba kwa Nkuma akumva diskuru ziwe akaba ari byo ajya gushyikiriza mu mbere y'abanyamahanga ariko ari gukora ikibi ajya kumviriza amadiskuru y'abantu b'abagome bicanye kuruta abandi bantu bose ikintu njyewe mbona ko mbona ko abantu abanyarwanda n'abakongomani bagombye gukora bagombye kubanza kwibaza ati eske uyu muntu ingufu yazivanye he yakoresheje kugira ngo ajye kurimbura abantu ni gute yashyira hanze amakuru afatika ku buryo amara imyaka ibiri mu gihugu afashe igihugu nacyo mu ndwano mu mwaka umwe ibi agahita atera Kongo igihugu kingana kuriya akarimbura abantu bangana kuri izo mbaraga zivanye ku buryo adashobora gupfa kuko nubwo bangana ashobora gupfa apfanye ayo makuru kuko hari amakuru afatika ajyanye n'iriya mapping report yagombye gutanga hakiri kare icyo ni kimwe ndarangiza kunuza namuha nibaza impamvu yahamagawe iburayi mu Bufaransa na mukwege yahamagawe bakahurira umwe avuga akahinda afite kuko badatanga badaseho rwa rukiko rushobora gucira imanza kumucira imanza na bakamuhamagara aza kubihakana yagombye kubanza azabyibazeho abitekereze neza areba agakina ari gukinwa azamenya icyo agomba gukora mbere yuko atari yagira ariko atari yagira icyo namugira icyo narangirizaho ni uko agifite agihumeka agifite n'umwanya yahamagara opposition bakaganira wenda bakagira icyo bakingirana gito kijyanye n'ibibazo agiye guhura nabyo ariko atari ibyo naho mubitege mu minsi mike muzabona ibishya hariya murakoze
urakoze cyane ugize neza twaranabyibaje mu biganiro wa mugani ukuntu ku ruhande rumwe babaha ijambo kaga ku rundi inteko ziterana nazo ziga ibindi bitandukanye n'ibyo baganiriye ibyo reka tubirekera ngaho tuzabigarukaho mu bindi biganiro reka tujye ku ngingo yacu ya gatatu ikibazo kirebana n'umutekano hagati y'u Rwanda n'u Burundi ejo twavugaga ibirebana nicyo RDF ivuga ku bitero ku gitero cyavuye i Burundi kiza mu Rwanda uyu munsi rero ingabo z'u Burundi zikazabyutse nazo zinyomoza itangazo rya RDF n'ibyatangajwe naryo ryashimangiraga yuko abateye muri bweyeye bari baje bavuye mu Burundi itangazo ry'igitero cy'u Burundi rero rikaba ryari clear risobanutse rivuga yuko ibyo byose ntawe bihuriye n'ukuri kandi babyamaganira kure bavuga yuko igihugu cyabo gitekanye imbibi z'ibyo bihugu zitekanye bavuga yuko rwose ntawe bihuriye ejo nabyibazagaho mu kiganiro cyaragishize twibaza tuti silence y'ingabo z'u Burundi ivuze iki ko ntacyo baratangaza nabyutse rero mbona amatangazo mbashimire mwese mwanyandikiye amatangazo yazaga avuguruza ibyatangajwe n'u Rwanda ese u Rwanda ruraza kuvuguruza nanone ingabo z'abarundi u Rwanda ruraza kuvuga ruti turabeshyerwa ibyatangajwe n'ingabo z'u Burundi barabeshya nemera ko buri gihugu gifite souverainete yacyo gifite impamvu gitangaza amakuru ariko se wowe ubireba mu ndorerwamo nini cyangwa ubireba mu buryo bwaguye u Rwanda rurashinja igihugu cy'u Burundi cyangwa ubutaka bw'u Burundi nimwo kuvuga ngo abarundi bahaye bazariyeri abaduhungabanyiza umutekano buriya nicyo bivuze abarundi nabo bakavuga bati ntabwo ari ukuri twe ducunze imbibi zacu ntawava ku butaka bwacu ngo aze mu Rwanda bakabishimangira muri politiki bifite icyo bivuze rero bamwe bati turahita tunabireba ku magrenade yaturutse uyu munsi muri kapitali Bujumbura ubuse turaza kumva abarundi bavuze bati grenade zatewe n'abavuye mu Rwanda nibaza kubivuga haraho namenya ko bafite ukuri tuzi neza yuko hari rede tabara n'abandi bantu bakorera imyitozo mu Rwanda bagerageza guhunganya umutekano w'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015 bakora kudeti gaswata bagahungira mu Rwanda bagahabwa ikaze mu Rwanda bakigishwa igisirikare bakavana abana mu munzi bakabaha imyitozo bakabaha byose ibyo twari tuvuga kuri radio ntabwo ari bishya ninde wateye ariya magrenade nubwo wenda batari pronosa ariko nge nabikeka mfite uburenganzira bwo gukeka niba binyomoza nawe nzavuga nti nari ibeshya ariko kugeza magingo aya abakoze kiriya gikorwa n'abagezi ba nabi hari abamakuru avuga ko apfuye batandatu abandi ni babiri umubare wabiguyemo ntabwo uzwi ariko abantu bapfuye twemere ko apfuye hejuru babiri social media nyinshi z'abarundi ziti hapfuye batandatu hari inkomere nyinshi abandi bati ni babiri nabonye mu gihe point komandika babiri wenda baba bafite amakuru y'ukuri kuko bakorana wenda bya hafi na hafi n'ababikoze ariko abarundi barimo kubyandika bati ni batandatu ku mbuga nkoranyambaga nabo wenda bafite amakuru bafite byandi amavideo mwayabonye acicikana y'inkomere n'abandi bantu bari aho ateye akababaro n'agahinda ninde muntu urimo kugaba ibitero hari hari umutware leta abantu byigamba wenda baraza kubyigamba ariko leta barasikorana nandi korana leta y'u Rwanda byo ntago ari ivanga twabikomoje wese ariko ntabwo ndibo bitindewe ese igitwa cy'u Burundi icyo kivuga ukuri kurimo reka twumve ibyo batangaje uyu munsi bamagana ibibitirirwa bavuga yuko atari ukuri bavuga yuko imbibi zabo zicunzwe neza nta muntu waturuka ku butaka bw'u Burundi ngo ajye gukora ibyo bikorwa mu gihugu cy'u
Rwanda yacu tuyabandanize mu gisata cy'umutekano rwego rwo kwivuna abansi FDNB rurabeshuza amakuru avugwa ko ku butaka bw'u Burundi hari umugwi w'inkozi z'ikibi zifise umugambi mubi ku gihugu cy'u Rwanda biri mu itangazo ryasohowe n'urwo rwego kuri uyu wa kabiri mu gihe kuri uyu wa mbere naho igisirikare cy'u Rwanda cyari casohoye irindi tangazo aho cavuga ko cahagarikiye mu karere ka Bweyeye mu bumanuko bw'u Rwanda abagwanyi bari bateye ico gihugu bava mu Burundi itangazo ry'urwego rw'u Burundi rwo kwivuna abansi FDNB ryo rivuga ko urwo rwego rufise ingabo zama ziriko zirakizura kugira ngo zicunge neza umutekano ku rubibe ibyo bihugu bibiri bisangiye Obe niyo nkuru
mu itangazo ryo kuri uyu wa mbere igisirikare cy'u Rwanda kivuga ko abarwanyi b'umurwi uva muri ico gihugu FLN Force de Libération Nationale bateye mu gace ka Bweyeye mu karere ka Rusizi mu bumanuko bw'u Rwanda bavuye mu gihugu cy'u Burundi ako karere ka Rusizi kakaba gahana urubibe na komine ya Mabayi y'intara ya Cibitoke iryo tangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda rikemeza ko abarwanyi babiri mu bateye bishwe n'ibikoresho bya gisirikare birimo impuzu z'igisirikare cy'u Burundi zigafatwa igisirikare cy'u Rwanda kibandanya kivuga ko abateye basubijwe inyuma bakambuka uruzi rwa Ruhwa rugabura komine ya Mabayi hamwe nako karere ka Bweyeye ko mu gihugu cy'u Rwanda maze bakerekeza mu ishamba rya Kibira aho basanze bafite ibirindiro ibyo ariko biriyamirizwa n'igisirikare cy'u Burundi mu itangazo urwo rwego rwasohoye kuri uyu wa kabiri urwego FDNB ruvuga ko ayo makuru atari yo iryo tangazo ritewe ko igikumu na Colonel Floribert Biyereke umuvugizi w'urwo rwego rivuga ko ku butaka bw'u Burundi atamurwi n'umwe w'inkozi z'ikibi zifise umugambi mubi ku gihugu cy'u Rwanda uhari iryo tangazo rigaheraheza rivuga ko urwego FDNB rufite ingabo zama ziriko zirakizura kugira zicungere neza umutekano ku rubibe ibyo bihugu bitangiye
baditahuka ngaye nguko rero murabyumva urumva igice cy'u Burundi cyangwa inzego z'u Burundi nazo zatanze statement yazo Patrick wariraye ntabwo ndi butinde kuri ingingo ni kugira ngo tubalansi inkuru twakoze ejo twibaza impamvu abarundi batari bagize icyo bavuga ariko urumva ko uyu munsi bavuze kandi statement yabo ivuguruzi yatangajwe na RDF ku ruhande rw'u Rwanda bashinjaga ko abakoze ayo mabi bagiye mu Burundi kandi urumva ko ingabo z'u Burundi cyangwa leta y'u Burundi irashimangira yuko imbibi zabo zicunzwe neza nta muntu wakora ibyo bintu ngo ajye mu gihugu cyabo nakureka nawe ugakora komantere ngufi kuri ingingo mbere yuko tujya ku yindi
Tarisha urakoze cyane kuba umpaye kugira ngo ngire icyo mvuga kuri ingingo mu by'ukuri nkeka abadukurikiye bose barakurikiye ibintu by'u Burundi barakuva muri 2015 ubwo kaga yashaka kuvanaho nkuru nziza mu by'ukuri uko byagiye bikurikirana ku buryo rero n'ibi ngibi ntabwo wabitandukanya na biriya byose byatangiye muri 2015 u Rwanda rufite umugambi wo gushaka guhindura ubutegetsi mu Burundi kandi ntago umugambi ugeze uhagarara nubwo kaga muri za ndimi ze zitandukanye agenda avuga igihe bitewe n'igihe mwamwumvisha aheruka kwigamba avuga yuko umuryango w'u Rwanda n'u Burundi bigenda neza ariko ntabwo yigeze mu byukuri ariko ibyo bikorwa byo by'ubushotoranyi ibyo bikorwa byo gushaka kugira ngo ashyireho ubutegetsi yaba ashobora gukontrola mu Burundi ku buryo rero nekeza ko ibi ngibi ntabwo bitandukanye n'ibyo ahandi wenda umuntu yanabihuriza ni muri ziriya manza bari kuvuga ngo ni imanza ngo za Rutesa bakina nabo ubona ko buri gihe bashishikariza bari abantu kuvuga yuko bagiye bafashwa ngo n'Uburundi bagiye banyuzwa mu Burundi Uburundi bwa nibwo bwagiye bwohereza ibikoresho ku buryo rero u Rwanda bumeze nk'aho ruri kugenda rushaka ibintu by'ibimenyetso kugira ngo ruzashake uburyo bwahungabanya umutekano mu Burundi ku buryo ibyo byo kuvuga yuko abo bantu baba bateye ahongo mbwiye baturutse i Burundi ntabwo bidutangaje nabyo nta nubwo bari kuvuga ko ari abandi baturutse kubera yuko biri muri gahunda yabo y'igihe kirekire tutazi n'igizarangira ariko njye navuga yuko biri amahire kubera ko ubutegetsi buriho mu Burundi ubu ngubu burabazi buzi uko bakora buzi ibyo byose burabizi ku buryo rero kaga shati yahindura imigambi yahindura gahunda ze kubera ko abo baru ntabwo bazamwemerera yuko ajya kubatubatubera igihugu barabigaragaje ari nayo mpamvu nyine kaga mubona yagiye acisha make ariko nanone urabona ko n'ubundi bisa nk'aho bashobora kongera kuzamura umugara ubwo namubwira njye namwipfuriza ihirwe kubera yuko abarundi uko tubazi n'uko bagiye bakora buri gihe ntabwo ibintu nk'ibi ngibi bipfa kugutamba ahubwo dutegereze ntabwo ntekereza ko abarundi hari ikindi kintu wenda bazongera kuvugaho yewe n'u Rwanda sinzi ko ruza kuvuga yuko kugira ikindi ruza kuvuga kuri iri tangazo ry'abasirikare b'u Burundi wenda bazabikora bakoresheje bya binyamakuru rutwite byabo bigihende za rushyashya ariko ntabwo nkeka ko hari indi statement iraturuka muri RDF yaza kugira ikindi ivuga kubera yuko ibyabo nyine nabo barabizi ko abantu benshi babizi ariko bagomba kubikora uko nk'uko babikora kuko ariko babigenje ku buryo nta kintu mvuga ko ntekereza ko bizanatanga mu by'ukuri izi gahunda zabo niba guhera muri 2015 nta kintu zatanze kugeza uyu munsi ntabwo nkeka yuko kandi ubutegetsi bw'u Burundi buri ubu ngubu butandukanye n'ubwari buriho kiriya gihe no mu rwego rw'ububanyi n'amahanga biratandukanye cyane ku buryo rero u Rwanda rwananiwe ubutegetsi bwari buriho kiriya gihe ntabwo nkeka ko bushobora kugira icyo bwakora kuri ubu ngubu uretse kugomeza kugumisha abanyarwanda mu kaga gusa kubera ko uko umubano y'ibihugu byombi igenda iba mibi ni nako abanyarwanda bagenda bahababarira cyane ko aribo baba barako cyane kurusha abarundi mu by'ukuri n'ubwo muri rya tekinika ryabo bavuga yuko ntacyo babaye ariko turabizi cyane serije abantu bari hanze bose yamakarito twikorera nkeka yuko abanyarwanda bo baza akamaro bafitiye kaga nawe arakaza uretse ko agira indi miliyoni ngo we ntabwo we turatumwigiza no ku ruhande nubwo twakubwiye tumutindaho cyane tujye twivugira abanyarwanda tuganire n'abanyarwanda kaga we tumushyire ku ruhande kubera yuko ntekereza yuko we igisubizo cye kirahari abanyarwanda bagombye kubijyamo nabo bakakugira ngo bagire uruhare muri icyo gisubizo ariko we ibya kaga byo byarangiye no kumwihorera akajya akomeza akavuga ibyo yishakiye natwe ubu igisubizo cye tugishake kandi tugomba kukibona vuba igisubizo kirahari ahubwo kigomba kurangira vuba kigomba kuzuzwa vuba urakoze cyane
urakoze cyane comrade Patrick uwariraye ni nakubivuze ubundi twese turi hano hanze dushaka impinduka twari dukwiye kumva yuko turazi ishinga ari ukureba ngo ibintu byahinduka bite guhinduka byo ni must ntabwo ari ukuvuga ngo ntibizaba impinduka igomba kuba ahubwo ishobora wenda guterwa n'uko abantu bayifuza ariko impinduka ni must igomba kuba muri Rwanda byanze byemewe izihuta bitewe n'uko mubishyiramo imbaraga mwese izihuta bitewe n'uko muyishaka izatinzwa na ba bandi baca abandi intege cyangwa wubaka basenya abo turabafite rwose ntabwo twari tunabeshya hari n'umuntu wambaje atari ku bundi ni bande witwa opozisiyo umuntu yambaje ikibazo kandi cyiza sinzi niba ntakibona igisubizo Patrick turi kumwe nduraza kumfasha umuntu yambaje ati iyo muvuga opozisiyo muba muvuga abandi ni ikibazo cyiza cyane ubundi opozisiyo ni bande umuntu yabaza ati Patrick ko turi kumwe tumaranye igihe dufatanyije muri aka kazi opozisiyo ni inde ni ikibazo cyiza ariko ugiye kuvuga ngo opozisiyo ni kanaka wise opozisiyo wateza andi macakubiri mu banyarwanda hari abavuga bati wowe ukorera hakurya wowe ushinzwe uranabyumva muri iyi minsi njye ntabwo ariyo ntumbere yanjye kujya mu bibazo nk'ibyo nta nubwo cyanzanye kuri aditabuka icyanzanye ni ukugira ngo dufatanye dukomeze tumubiriza abanyarwanda iyo mvuga muzankurikira magambo yanjye mvuga muri rusange sinjya mvuga ngo abandabavanamo abandabagumishamo kuko ntago ariyo ntumbero yanjye naho abanyarwanda gushishoza guca kenge gutekereza no gukora self evaluation umuntu udakora evaluation umuryamba numva nta kindi kintu yakwibwira ariko mpinduye linye yanjye nanjye naza nkavuga ni Patrick ntuzamwizere Patrick akorana n'umwanzi Patrick afite ibi nibi ibyo ntago nabikora na hakani abantu ibyo ntago bizakurira ditawo azirongaza nyine umuyobozi wayo ntago bizaba kandi nkeka ko nari RNC tahindura editorial ya radio ngo wenda ngo bemere ko ibyo twabijyamo ariko nkuba navuga ati iyo mubwira opposition mwamuvuga bande mukwiye kongera gukora organizing opposition haramo mukwiye kuvanamo cyangwa oya banyarwanda banyarwanda kazi mutende amatwi radio ditawo ako ntago ari akazi kanjye ahubwo nabaza ni wowe wajya utega amaso ukavuga uti reka nanjye nishungure nirebere mitemo numve aha navuye kuvuga ngo uyu ni mubi ni mwiza oya ibyo sinyambikora ariko nawe ushungure uvuga uti aba bantu bashaka kuba bafite inzira bakora mitandukanye n'abariya aba mbiyumvamo aba sinyumbiyumvamo kuko niyo mpamvu tuvuga tuti hano turi ishyanga turi mahanga biragoye no kugira ngo menye ngo nakorana nandi kuruta undi niyo mpamvu rero ntabijyamo tutanabikora nk'ibyo baza bambwira ngo nzabasobanura bari muri opposition n'abari muri opposition ntabwo nabikora ahubwo nabwira ni namwe mikorere evaluation yanyu muhitemo murebe imigabo n'imigambi murebe political agenda zacu murebe ibyo tuvuga buri munsi uhitemo uvuga uti aba ndabona mbyemera aba ntabwo mbemera ibyo byabyumvikana kuruta yuko nakora ikiganiro kigatera polemike bakavuga ko umuntu avangura kandi atabyo dushinzwe Patrick icyo ni ikibazo nandikirwa buri gihe wenda wagikora ku commentaire nawe ngufi kuko ndizera ko umuntu ari muri Canada bari kubaza bati iyo opposition imeze ite ni bande twakwizera cyangwa twakorana nabo
Sorry urakoze icyo ni ikibazo wa mugari cyiza buri munsi nabo hafi ya buri munsi ntabwo aburi umuntu umwe cyangwa babiri babaza ikibazo nk'icyo ngicyo kubera ibyo baba bumvishe kubera ibyo baba basomye bituma nyine abantu bamwe na bamwe baba nkaho babavangiye bigatuma bibaza ati se ninde uri muri opposition ninde mukorana nande ninde twakwizera igisubizo rero niwe wagitanze ntabwo twebwe turiho kugira ngo tuvuge ngo uyu nguni ni opposition cyangwa ntabwo ari opposition ntabwo aricyo kitugenza twebwe tuvuga yuko impinduka dushaka irasobanutse dushaka gushyiraho ubutegetsi bukorera abanyarwanda ubutegetsi bwumva abanyarwanda ubutegetsi mu by'ukuri bubereye bose niyo mpamvu twitwihuriro twebwe turi ihuriro ry'abatwa abatutsi n'abahutu tukaba dushaka igisubizo cyuzuye cy'abanyarwanda ntabwo rero twebwe twaje kugira ngo tuvuge kandi twebwe turi opozisiyo ku butegetsi buriho mu rwanda nubwo turi hanze ariko dufite n'abayoboke mu rwanda n'ubundi rero ntabwo rero twebwe akazi kacu ari ukugira ngo tujye tuvuga ngo kanaka ngo we ni opozisiyo cyangwa ntabwo ari opozisiyo ntabwo ari ibyo ngibyo dufite imigambi imigabo n'imigambi yacu isobanuye dusobanurira abantu tumaze imyaka n'imyaka dusobanura ibyo turimo aho dushaka kugeza abanyarwanda ubundi murimo rero usigaye ni uwo no kugira ngo abanyarwanda nabo bakore wa mugani nk'uko wabivuze bakore isesengura ryabo barebe aho bakurikira njye nta n'ikibazo mfite yuko amashyaka njya numva arimo abantu bavuga ngo amashyaka ni menshi ngo biki n'iki amashyaka ni menshi kuko buri wese afite uburenganzira bwo gushinga ishyaka rye nyine ariko ntabwo abantu nabo bafite baroblije cyangwa sidukunda bivuga mu kinyarwanda kugira ngo bakurikire ayo mashyaka yose avuka kubera yuko yari imigabo n'imigambi ya buri shyaka abanyarwanda rero nibo bazasobanura neza iki kibazo nabo bazatuma ayo mashyaka mu by'ukuri agaragara amashyaka ariyo n'amashyaka atariyo kubera yuko niba uyu munsi ngiye mbwiye mfashe umwana wanjye cyangwa n'umugore wanjye nkavuga ni dushyireho ishyaka tugakora radiyo tukajya tuvuga umunsi ku wundi tukavuga ko twabaye ishyaka bizafatwa kubera ko turi ishyaka ariko ntabwo turi ishyaka mu by'ukuri abanyarwanda rero ntibadukurikira kubera ko wenda ibyo tubabwira ari byo ubwo nyine bizaba ari uko nguko kubera yuko icyo turi gushaka ni demokarasi ntabwo ari igitugu nawe nawe twaba dutaniye na FPR turi kurwanya ku buryo rero abanyarwanda rero bagomba gushyiramo guca akenge wa mugani ntibakurikire ibivugwa byose kubera yuko ntabwo ari ukubera yuko abantu bumva neza ko ari imigarigacyaye cyangwa bajya bumva n'ibintu navuga ngo consistance mu gifaransa mu by'ukuri uburemere bw'ibintu uburemere bw'ibintu iyo migabo n'imigambi ibisobanutse twe biransobanukiwe twe nibyo niyumvamo ngewe nibyo nshaka mu by'ukuri n'urwo rwanda nshaka hanyuma nimba ari urwo rwanda ushaka rero ukurikire uwo ngubikubwiye nawe ubundi ntabwo ari intumbero yacu ntaranise yo kugira ngo tujye kuvuga ngo yinguye muri opposition cyangwa yinguye nagari muri opposition mukurikira uyu nguye cyangwa mukurikira uyu nguye oya nagari byo byo turimo twebwe twebwe tureba ahantu hamwe ngo turi kureba ni kaga na karagategeko n'ubura butegetsi bw'agatsiko na FPL yiwe ikandamije abanyarwanda naba ngo duhanganye nabo nibo dushaka kujyana ku ruhande abandi bari ku ruhande ibyo birabareba bakora ibyabo nazo turi mu byacu ntabwo tuzababangamira mu byukuri mu byo barimo twebwe kora ko dufite intumbero yacu muhanda turimo turawuzi turi kuri highway tujyana kujya I Kigali ntabwo tujya kunyura mu duhanda two ku ruhande ngo tujye kureba ngo ahangaha bimeze gutya ngo harimo ibyondo n'iki byose serije abantu babimenye banamenye ko ari iyo nzira turimo mu by'ukuri nabaza kutubaza ibyo bibazo bajya batubaza ibibazo birebe ibyo turimo twebwe bakajya batubaza ibibazo by'abandi bajya bajya kwibaza ibyo abo ngabo bandi kubera yuko abantu bacu ntabwo ntekereza yuko abenshi bibaza ibyo bibazo kubera ko bari muri iwo muhanda nyine umuhungu turimo tugenda tujya kuvanaho ubutegetsi
ariko se Patrick ugifite ijambo kuko uhagarariye intara yo muri Canada Canada hari abanyarwanda benshi nibaza ko banyandikira nawe bakwandikira ukeka yuko wenda binaterwa n'imyaka abanyarwanda bamaze bahabwa icyizere ko ibintu bishoboka noneho wenda imyaka myinshi nayo igatuma ubundi babyumva ngo icyizere kiraza amasinde usibye ko nta kizere kiraza amasinde burya impinduka ntabwo igira timetable impinduka ntabwo ivuga ngo izaba mu mwaka umwe cyangwa mu myaka icumi hari abantu barwanya intambara zikomeye zimara imyaka 30 zimara imyaka 15-20 n'abandi urugero nkunda kuvuga ANC muri Afurika y'Epfo irwanya apartheid ntabwo yavuze ngo umwaka umwe birabishobotse 2-3 byafashe igihe kirekire kugira ngo ba defeating apartheid uyu munsi igihugu kirimo demokarasi kandi aho umuzungu n'umwirabura bareshya bakompetinga n'ubu abazungu batangiye kugenga momentum muri Afurika y'Epfo nyuma y'imyaka 27 batangiye kuza kuri za platform ubona yuko kunoze no mu myaka wenda 10-15 iri imbere wabona n'umuzungu atore kuyobora Afurika y'Epfo ariko muri demokarasi bitari muri apartheid nk'uko byahozeho so ari abanyarwanda bumva rero bati impinduka ifashe igihe kirekire ni bya ndi pimake akunda kuvuga ngo abantu bashaka gutera igiti bakanagisarura bakumva niba batakiriye bazagitema kugira ngo bane tazakiriye
Sereje urumva iki kintu mu by'ukuri nibyo wenda abantu bashaka gutekereza ngo nuko hamashize igihe kirekire kandi birumvikana n'umunsi umwe mu by'ukuri mu kaga abanyarwanda barimo twatewe na kiriya cyorezo cyitwa FPL n'umunsi umwe ni mwinshi mu by'ukuri kubera ko Sereje wenda umuntu yafata urugero nka bari abaturage bo ntibarinyaye Sereje warahunze nanyo narahunze twagiye amaguru n'amaguru ahantu hari hare cyane twaraye hanze twaranyagiye twarashonje twagize ibiki byose ako kaga turakazi none utekereza kugira ako kaga uri mu gihugu cyawe uri kumwe n'umuntu wifata cyangwa we ushaka ko bamubona nk'aho ari umucunguzi kuko yacunguye abantu aribyo yirwa baririmbira buri munsi ariko umuntu akaba ariwe none ukuvanye mu bintu byawe mu nzu yawe akayisenya uri kureba ukandara n'abana batoya badashobora kurya mukarara imvura muri kunyagirwa serije n'amasaha abiri cyangwa n'isaha imwe ni nyinshi cyane ku buryo ibyo bintu wenda biri mu Rwanda ushobora kuba wihuza ute n'iby'abantu bari hanze serije abo bantu bari mu Rwanda ni ababyeyi bacu abo bantu bari mu Rwanda ni imiryango yacu abo bantu
wagushimangira rero ko amagambo na filtration amagambo afite ubukana arimo anga umujinya urwango byose byaba bituruka ku by'abanyarwanda bakorerwa
harimo ibyo ngibyo ariko harimo n'ikintu cya manipulation nacyo serije kuko harimo abantu bakoresha ibyo ngibyo nabyo noneho bakaza nabo bafite andi manyanga yo kugira ngo bumvikanishe wenda ko aribo bisubizo bigatuma rero nabo bakoresha andi magambo mu by'ukuri batagombye kuba bakoresha kuko ari abantu bumva ngo bari navuga ko ari guharanira kugira ngo bayobore igihugu kuko niba turi gukora politiki turi muri opposition ubundi turi guharanira kugira ngo dufate ubutegetsi kugira ngo duhindure ibintu mu gihugu rero ni uko tuba dufite ubutegetsi rero twagombye kuba dufite n'amagambo mu by'ukuri atarimo ibyo bintu byose atarimo ibyo bintu byo kujya gushaka kumanipira abaturage atarimo ibyo bintu byo kugira ngo kubacamo ibice niba uyu munsi uvuga yuko FPL gucamo abantu ibice ntabwo abantu muri opposition nazo twagombye kuba ducamo abandi bantu ibice abantu tuvuga ko bagombye kuba twibonamo tuvuga ko turi gusobanurira imigabo n'imigambi yacu ntabwo bishoboka ku buryo rero abo ngabo deja icyo ngicyo ni igipimo cya mbere abo ngabo kandi ni kuvuga ngo abantu bakurikira
hari abifata ko ari uburenganzira bwabo bitewe n'igihe bamaze muri ako gahinda bakumva noneho ko bafite iyo platform yo kwexprima ushaka kwexprima n'ubu turimo turexprima ariko dufite na respect ni mu mirongo twubaha kwi experiment ndabyemera kandi uburenganzira bwa muntu ariko kanavuga kuti hari imirongo ntarengwa mu kwisobanura no gutanga ibitekerezo
urasanije nibyo cyane kubera yuko n'uburenganzira bwa bwo kuvuga mu byukuri kubera ko turwaranira uburenganzira ariko rero nk'abantu bumva bagomba kuzaba abayobozi b'igihugu bejo nanone hari amagambo tugomba kuvuga nanone hari amagambo udashobora kuvuga hari wa murongo ntabwo navuga wa murongo wa wundi yavuze ariko hari umurongo utagomba kurenga n'ubundi kubera yuko ugomba kugaragara nk'umuntu uharanira kuyobora abanyarwanda kandi uharanira kuyobora abanyarwanda bose utavanguyemo n'umwe naho ubundi usanya amavangura nta n'ikintu byabimaze ko uba uri muri iyo politiki noneho kubera yuko politiki turi gushaka kuvanaho ni politiki ishingiye ku ivangura ubwo rero abanyarwanda icyo cyabaye igipimo nacyo cyo kuvuga kiti none se uyu muntu turamujya inyuma koko cyangwa tutajya ahandi ku buryo ibyo ngibyo gutekereza yuko abantu bagomba gukoresha amagambo akakaye amagambo ashobora kuba akakaye ariko atavangura adasesereza amagambo abantu bose biyumvamo mu by'ukuri ku buryo rero ntekereza yuko njyewe nta kibazo gihari cyo kuvuga ngo amashyaka ni menshi ayo mashyaka ni menshi arahari nibyo nashaka n'andi azavuke ariko abanyarwanda nabo bagomba kugira uruhare rwo kugira ngo umurongo ugaragare kuko akenshi na kenshi abantu baravuga bati oya urumva hari amashyaka menshi hanyuma warangiza ukamubaza ati none ko tuvuga yuko abantu mu Rwanda badafite ubuvugiro none hano hanze abantu bakaba bafite ubuvugiro bakaba bakora ibyo ngibyo byose bagafungura amaradiyo bagafungura ya YouTube n'iki byose kukibona ari ikibazo kandi aribyo dushaka yuko nyine byera n'iwacu reka abantu bavuge bafungure bavuge hanyuma noneho mwebwe ahubwo ni mwebwe mugomba kuyungura mukareba ese Serge ari kuvuga ibintu bizima ese Patrick ari kuvuga ibintu bizima ese uyu nguyu wundi wari kuvuga ibiki noneho ugenyesa bwo kuyunguruza ukareba ari kuvuga ibintu bizima bihure n'ibyo uri gushaka ku buryo n'abo bantu Serge batukana mu by'ukuri cyangwa bafite amagambo atari mazima umunsi bazabona yuko badafite abantu babakurikira ndakubwiza ukuri bazahagara kubera yuko impamvu abo bantu bakomeza kubaho nukubera ko bafite abantu bakurikira kubera ko aha hanze ntabwo ushobora kuvuga ngo hari umuntu ugushyiraho igitugu kugira ngo umukurikire njya numva harimo abantu bamwe bariya bakize ubwenge bwabo mu bifu bagera mu Rwanda bakavuga yuko ngo bababuje gukurikira ukuntu umuntu avuye i Canada akavuga ngo bamubuje gukurikira
barashutswe bashyizweho igitutu cyo kujya muri opozisiyo cyangwa bashatse kuba ibikoresho by'abandi ndabikurikira byose buryo
ku buryo rero ntabwo ibyo ngibyo byo ngenekereza yuko ni uburenganzira kandi tugomba kubyubaha ibyo bintu natwe nta nubwo tugomba kujya guhangana nabo harimo bamwe njya mbona wenda bajya guhangana nabo gushaka kujya kubasubiza mbo hari no kubasubiza nabo ariko abantu batagiye gutukana mu by'ukuri kubera yuko turi nibyo bintu turi kwitoza kugira ngo tujye dushobora kuganira seriruza n'igitekerezo ugisobanure ninumva harimo ibintu ntumva neza cyangwa bitanyuze nanjye nanga igitekerezo cyanjye twicare tuganire kugeza igihe uraza kunkomveka cyangwa ngenga gukomveka ariko tudatukanye tutarwanye nta rwango rubaye hamwe dushobora no kugira ngo tukicara tugasangira nta kibazo gihari
umuco wa deba mu banyarwanda uracyari hasi ariko navuga yuko ari umuco uturuka ku butegetsi twagiye duhabwa ntabwo debate yigeze iba mu muco w'abanyarwanda cyane cyane ku mu miyoborere ahubwo hari n'abantu mugenzi wanjye ndakeka hari hano akunda kuri YouTube Jove Uwamungu akunda kubwira ati abanyarwanda utabakubise inkoni akunda kubyandika muri commentaire anga abanyarwanda utabakubise inkoni utababaje igitugu ntabwo bumva kandi hari n'ababinga ku ruhande bati abanyarwanda barayoboka abanyarwanda bayoboka ubutegetsi abanyarwanda ntabwo bagira ntibashaka kugira participation mu kubaka igihugu ahubwo bayoboka ubutegetsi iyo myitwarire rero ngengera ngo tuyihindure twumve yuko ibitekerezo ahubwo ari byo biri importa cyane gutanga idea n'ibitekerezo n'abayobozi bakaba babyubakiraho kugira ngo bateze imbere abenegihugu kuruta kuvuga ngo abaturage bagomba kuyobozwa igitugu bagomba kubitwa inkoni kugira ngo bayoboke kuko bafite umutwe uremereye ntibashobotse ndabyandikirwa no muri commentaire za YouTube
Serije rega ibyo bintu nibyo bisobanura impamvu dufite ubutegetsi bumeze nk'ubwo kaga yatuzanye Serije kubera yuko none se Serije ni gute wansobanura ukuntu umuntu bamwica cyangwa bamubwira ngo dufate mukuru w'umuntu cyangwa mushiki w'umuntu uri mu gihugu umuntu wundi uwo nguwo wundi bava indi imwe ari hanze ariko ni muri opposition ukabona umuntu agiye kuri stade aravuze ati ntihakanye Serije ntabwo ntacyo dupfana nta kintu tugipfana kubera yuko ari muri opposition ibi bintu ni ibintu bigomba kurangira kubera yuko abanyarwanda nibo njye navuga yuko abanyarwanda ni twebwe turi responsable ubutegetsi dufitiye umunsi kubera yuko nimba tutavuga
nimba tudashobora kugira ngo duhaguruke dutere inkunga nk'umuntu nka Karasira utinyuka akavuga ati ibintu bimeze gutya na gutya na gutya twese tukabyemeranywaho tukicara hano tukabyemeranywaho ariko akabura n'umuntu wa no kujya kwandika no kujya kurayika wenda ngo uvuge uti ibi bintu buze ndabyemeye ibi bintu nibyo koko bikanga pe kubera yuko ariko wajya kubona ukabona umuntu agiye hari ati nzabarasa ku manywa y'ihangu amashyi y'urufaya bikakuyobera kandi ejo yarasa koko wa mugani ugasanga nanone ba bandi bari kwita amashyi nibo batangiye guterana umuntu wenda barashenguye yababyiteye yavugiraga iki serije ubutegetsi dufite nibwo tumerita uyu muntu ahubwo icyo tugomba kumva nk'abanyarwanda ni uko ibyo bintu tugomba kubyanga kandi nta wundi muntu uzabyanga ntabwo ubutegetsi buzihindura mu by'ukuri ntabwo kaba uri gufite indi miliyoni araza kudesida uyu munsi nijoro ati njyewe kubera yuko ndi perezida cyangwa kubera yuko ndabeshye imyaka 27 ngiye gutangira mvugisha ukuri ngiye kugira ururimi rumwe mvuga kigabo mpagare ku ijambo navuze ntabwo bishoboka ibyo ngibyo ariko nk'abanyarwanda nidutuwe umuco tugashyiraho umuco wo kuganira tukavuga tuti ibi ntabwo ari byo ibintu byo gusengera abantu ntabwo tubyemere tugahaguruka niba tugomba kwigaragambya tukigaragambya tukavuga yuko tudashaka yuko kongera gusengera abantu bareka abantu babe mu bintu byabo tugatinyuka tukabivuga ibyo bintu nibwo bizarangira serije ni nayo mpamvu uyu munsi abantu bari kwibaza ngo ariko ngo urumva ngo amashyaka ni menshi ngo ngiye ngo ntabwo mbona ibyo njyamo uramubaza utitse ayo mashyaka yose niba wakurikiye ibyo bavuga ubona koko yose wumva yageramo icyarimwe nta na rimwe ubona se rifite ibintu rivuga ibintu biza gushaka ibyo ushaka wowe jya muri iryo ngiryo undi nawe ajya muri ino hanyuma tuzaganira aho ngaho ngenda baganira tuzaganira nta kibazo gihari cyo kuvuga ngo ntabwo abantu baganira abantu baraganira ariko namwe ni mu ipozisiyoni nimutegereze ngo serije arajya hano
hari uwambwiye Patrick ntabwo ari gusamwiza amarongo ati atari ku bungubu twebwe tubarwanya nitugera mu gihugu mwafashe igihugu ntimuzatwica ndamubwira ni gutekereza iyo myumvire utangiye kuvuga impfu turi mu mahanga ese kubera icyumva ko abanyarwanda bazakomeza kurangwa n'impfu tekereza wumva umuntu yicaye hano muri Amerika ngo kubera amagambo avuga ngo afite impungenge kuzataha ngo wenda ngo abantu bashobora kuzamwica ukibaza uti se wowe ubwawe wabiharaniye wowe ukagenda ahubwo n'abandi bakazaba mu gihugu bagusangaye ibyo byo kuzajya kuvuga ngo mfite ubwoba y'ibyo mvuga ejo mutazanyifungira ejo mutazanyaramute ese kubera icyo wumva yuko ariko bigomba kugenda Patrick ibintu biri mu banyarwanda uyu munsi hano hanze telefone yanjye buri gihe mfunguye mu gitondo nkareba ibintu mba nandikiwe ndavuga ni kereka nshatse abantu bize ibintu by'ihahamuka ibirebana n'uburwayi bakabisotinga uti bakabwira ati uyu musubiza gutya uyu musubiza gutya nibwo wamenya neza ibika washyiramo abanyarwanda ariko binyereka ko twarabivuze turi mu bidasanzwe tugomba gukora akazi kadasanzwe kandi tugakemura ibintu bidasanzwe ibintu by'abanyarwanda ntabwo ushaka kubikora nk'umuntu ujya ku kazi buri munsi ugataha uvuye kuri shift ugomba gufata umwanya ugafata ibyemezo bikarishye nawe ubundi abanyarwanda baragoye Patrick
serije abanyarwanda baragoye ariko njye mbona yuko imyaka maze muri ibi bintu njyewe isomo nabonyemo ni uko icyo kintu ubwo bushake bwo kugira ngo abantu baganire burahari ku bantu benshi ariko abanyarwanda kubera nyine imyaka tumaze muri ibi bintu byo kwicana ibi bintu bya dictature yatumye abantu bamwe nyine bata icyizere ku buryo rero bisaba kwihangana no gufata umwanya wo kwicara kugira ngo uganire n'abantu serije mwicaye ufashe abantu umuntu mukaganira mugafata umwanya mukaganira kuri ibyo bintu byose mu by'ukuri barabyumva ikibazo gihari ni abandi bantu bitwa ko bagombye kuba barabyumvishe bavangira abo ngabo nyine abo ngabo navuga ko ari fragile kubera yuko abantu nk'abo ngabo bimeze nk'umuntu w'umurwayi mu by'ukuri uri gukira ariko utarakira neza kuko akenshi ntabwo bakuvana mu bitaro bataravuga bati bamaze kumekinga show yuko ushobora kugenda noneho ugakomeza ugakira gato uri nko mu rugo wenda bakakubwira nimba uri ku kazi bakavuga ati turwaye ibyumweru bibiri byo kugira ngo uri gukira ariko rero abo abantu bacu rero abenshi iryo hahamuka rimeze nk'ihahamuka riri mu banyarwanda ryicwa cyane n'abantu b'abanyapolitiki cyangwa abantu bavuga yuko bagombye kuba barasobanukiwe bafite n'ibisubizo by'ibibazo bihari nibo baza kubavangira mu by'ukuri ku buryo abo bantu bahora bakora rushite bongera bagwa bagomba kongera kubyutswa akaba ari nacyo gisobanura impamvu mu by'ukuri ibi bintu bigenda bitinda serije abantu baraza bati ariko si ibi bintu ko bimaze igihe wamubaza ati nibyo koko bimaze igihe hanyuma wowe igihe byatangiriye iyo ukoze auto evaluation ubona wowe ugeze hehe kuva icyo gihe byatangiye uyu munsi uruhare rwawe muri ibyo bintu kugira ngo bihinduke rugeze hehe wowe ku giti cyawe ni iki ukora kugira ngo ibyo bintu byihute ni iki wakoze kuva icyo gihe cyose kugeza uyu munsi kugira ngo ibintu bibe byatera indi ntambwe akenshi ukajya gusanga ikintu kije kinangaza nuko ujya kumva kumva nk'umuntu akubwira ati oya ni mwebwe mwamwemeye gukora politike urumva nyine
Patrick arunabwiye ejo bundi ambwira nti ariko twumvikane ukeka yuko twe turi hanze twihagije ati cyane ntikagira inkuru waba utari na miliyoni y'abantu hanze mukava ko mwihagije kuruta miliyoni 13 zi mu gihugu niwe wambwira ko wakora impinduka udafite sapoti y'abantu mu gihugu masiri mu Rwanda kumbwira ngo turihaje hano hanze ni ukwibeshya kumbwira ngo Patrick nubwo wambwira ngo mfite abayoboke gusa navuga ngo bangana bote nubwo wambwira ngo mfite abayoboke bangana abayoboke bose bari hanze n'abanjye ntabwo bahagije gukora impinduka impinduka ntabwo ari umubare impinduka ni ibitekerezo impinduka ni idea ikibazo abantu bagomba kumva no kumva ko nubwo naba mfite abantu bankomera amashyi bavuga baturi igitangaza urashoboye njye nababwira ntimurambeshya kuko burya igihugu kirakomeye ibi tuvuga hano hanze ni igitonyanga ku buri mu gihugu uwadutereka muri Rwanda twahita tuzimira muri Rwanda harimo ibitekerezo byinshi harimo abantu benshi bafite imigabo n'imigambi myinshi badafite uruvugiro banavuga twe tukazimira bwana Patrick twe dufite uruvugiro ko turi hanze tukumva ko turi ibitangaza tukumva yuko twahindura imyemerere y'abanyarwanda wafungura urubuga mu Rwanda hariya aga umunyarwanda kuvuga ndakubwiza ukuri twese twazimira ariko ko dufite platform tuvugira uyu munsi harabumva ko ari ibitangaza aribo super navuga ngo kiti baruta abandi mu myemerere no muri geopolitiki ariko icyo tugomba gukora ni ugufungura urubuga rwa politiki mu Rwanda tugaha abanyarwanda ubwo burenganzira no tugatuma abanyarwanda bihitiramo n'icyo bashaka iyo myumvire bagomba kuyumva kumva yuko rero ngo turi muri politiki bakumva ariko twe kamara bakumva ko ari mu gihugu ntacyo bavuze ni ikintu gikomeye cyane rero muri politiki bwana Patrick
Serije urumva ega ibi bintu ntabwo ari ibintu bikomeye cyane kubyumva mu by'ukuri kubera yuko ngenda byibuka hano kuri university hari umwarimu wajyaga tubwira yuko aho kwiga muri kaminuza bitandukaniye no kwiga mu mandi mashuri yo hasi ari uko muri kaminuza icyo baguha nta kindi ni ukuguha gutekereza no kugira ngo ubone ibisubizo ko nta kindi nibyo ngibyo baguha kugira ngo ugere confidence yo kugira ngo ubone ibisubizo ushakishe ni uburyo bwo gushakisha kugira ngo ubone ibisubizo by'ibibazo n'ibi biro turimo biroroshye cyane turi mu mashyaka cyangwa amahuriro ya politike kugira ngo duhuze abantu baze twicare tuganire urugero natanga ni nko mu ihuriro nyarwanda RNC twe dufite umushinga w'umuryango nyarwanda ibyo twifuriza umuryango nyarwanda birandike abantu nibaze twicare dufate umushinga wacu tuganireho bazane ibitekerezo tuwongeremo ibibuzemo ibyo babona ari byiza tubigumishemo ariko twicare tubiganire kuko ibyo bintu nitugera tukabishyira mu Rwanda nk'uko bivuze nitugera mu Rwanda nanone n'abandi bariyo tubaha urubuga cyangwa icyo cyo FPR datanga tubaha urubuga bazane ibitekerezo bindi bishya muri uwo muryango muri uwo mushinga wacu none uwo mushinga watangiye uruwaranise uzi ubu umushinga w'abanyarwanda abantu benshi cyane n'ubu w'abanyarwanda abo bantu benshi cyane nta kintu cyatuma tutabana mu kiriya gihugu amahoro kubera yuko uwo mushinga uzaba ari uwacu twese ntabwo bivuze yuko ishyaka rimwe ariryo rigomba kuyobora igihugu ni urugero ntanze rwo kugira gusa ngo nashaka kwerekana ubwinshi bw'abantu kuvuga gusa ngo niba twe dufite umushinga wacu abandi bakaba bafite umushinga wabo nibicare baganire uwo mushinga nitugera aho ngaho tukawutanga twa cyangwa tugeze ku butegetsi tukawusobanurira abantu baze bawujyemo bawurebe babongeremo ibindi bitekerezo uwo umushinga w'abantu benshi cyane mu Rwanda rero ubutegetsi uri uyu munsi impamvu Serije wowe nanjye turahe twicaye uyu munsi kugira ngo tuganire n'abanyarwanda ni ukubera yuko FPR ntabwo itanga ubwo ruvugiro ntabwo ushobora kuza ngo uvuge FPR nyandika decide ibishatse kandi ngo turayishyira hasi bakaza bakayishyira hasi ntibabaje abaturage icyo batekereza ntibabasobanurira ibisubizo by'aho ibyo bari gushaka amazu bari kububakira bo batekereje ku giti cyabo ntawe babiganirije muri abo ngabo bagomba kujya kuyabaho Serije uyu munsi muri ibi bihugu tubayemo ntushobora kubyuka mu gitondo ngo uze uteme igiti kiri hano hanze iwanjye kandi kiri ku muhanda ni icya leta ariko leta ntabwo iribuza kuza kugitema itabanje kuza kubaza ngo ibaze umuturanyi wanjye ibaze undi muturanyi imbaze icyo tubitekerezaho ka gaciro Serije twatangiye tuvuga ko kubaha umuturage
igiti gihabwa uburenganzira kuruta umuturage mu Rwanda
ku buryo rero ibyo ni ibintu bidakomeye mu byukuri kubyumva ariko abantu ifoko abantu nabo bashaka kugira ngo babyumve mu byukuri abo bantu bavangwa ni ibyanyu nabo ngabo turi guhamagara uyu munsi ni muze twicare tuganire ibibazo by'u Rwanda turabizi nitwe turi abanyarwanda nta wundi muntu tuzi uturusha ibyo bibazo turabizi twicare tubabwire ibisubizo twe tubona hanyuma namwe mubivuga icyo mubitekerezaho mubigira ibyanyu hanyuma twese hamwe tuhite tumanuka tugende muri ko kagatsiko tagatsinze urumunsi
Komandi Patrick nagira ngo dusoreza hanga hari ingingo n'iste ya ekonomi ariko nzayivuga weje ko yari gutwara umwanya ndagira ngo ushimire ku bitezo batanze turi nanga dusoza nk'ubu hari abantu babi muri chat barimo gutukana o muri inyanga Rwanda murashaka guhunga abanyarwanda ariko icy'ingenzi nkangi kubura yunteza amatwi nicyo kintu gikonta ku nteza amatwi sinzi neza ko nibyo umbwira ari ubwisanzure bwawe kuko mu Rwanda nkubwira uyu munsi wewe wandika amagambo ngo turashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda turi inyanga Rwanda n'ibindi byose abajenerali bakuru bari hehe uyu munsi umujenerali udafite uburenganzira mu rugo rwe umujenerali udafite uburenganzira bwo kugira kwizana mu gihugu afite ibyo birokoroko yambaye adafite uburenganzira bwo gukoresha telefoni ariko wambwira ngo uri umwofisiye ntufite uruhushya kuri telefoni ntufite uruhushya rwo kuganira n'undi musirikare ntufite uruhushya rwo kujya bushaka wicaye mu rugo ngo uri ku gatebe uramara amezi atandatu umunani bakakugarura ubundi bakagusubiza hariya wambwira ngo ukeneye igihugu koko igihugu umuntu adafite mu burenganzira bwe wowe ukambwira ngo muratekanye wenda nawe waba uri muri abo bajenerali bita amazina angahe kuri YouTube kugira ngo batege amatwi ukanareka nawe amagambo uti turatekanye mwe muri inyangarwanda kugira ngo batebe batabarimo kugusipayinga kubera umuco wo gusipayinga rero cyangwa kuneka umuntu azavuga ibyo atari yokwiye kuvuga njyewe mbifata kuri iyo avuze ibintu nka biriya mbifatamo ko ibyo yashatse kuvuga yabihishe yifitiye ubwoba ati ndi mu Rwanda adatekanye wowe ndakwamaganye nibyo ari twavugaga ari abantu bamagana icyo dukwiye gukora rero hano hanze cyane cyane tubabwira abari hanze niba bafite imyitwarire abantu bakwiye kujya banagaya gatoya ni ukubabwira ngo nimwerewe mu ndorerwamo wibaze uti ibi ndimo gukora birateza imbere ubwo bw'abanyarwanda kandi niba mubona ari byo bikomeze rwose ariko utegereje ko n'ingaruka nazo dushaka kuzakugiraho turi ku isi ibyo byose dukora biradutegereje dushaka kuzayibazwa tutakiri inama mu mahanga turi no mu Rwanda abantu bazabikubaza ati wavugaga ibi n'ibi n'ibi wakoze ibi n'ibi n'ibi so ibintu bita rero ngo freedom of speech burya ntabwo igira iherezo n'ibi nkora bashaka kuzavuga ati wavugaga ibi n'ibi n'ibi tubabikubaza abanyarwanda nibo politike ni yabo cyangwa n'uburenganzira bwabo bwo kumenya abakorera neza abanyarwanda n'abahemukira abanyarwanda ndizera ko byumvikana komande Patrick mu gihe cy'umunota rwose wasoza tugasoza nshimira abo twabanye bose bafashe umwanya mu gutanga ibitekerezo n'abatwandikira n'abazatwandikira ibindi tuzabigarukaho mu kiganiro cy'ejo
serivisi urakoze cyane wakoze kuba wantumiye ukama uyu mwanya wo kugira ngo tuganirize abanyarwanda mu by'ukuri nko twabibonye mu kiganiro cyacu ntabwo nta wundi muntu uzaturangiriza ibibazo dufite nta wundi muntu uzaduhesha icyubahiro nta wundi muntu uzatuma abantu bose abanyamahanga tuba tubona nk'abantu bazima abantu bahagaze ku maguru yombi abantu b'abanyabwenge abantu batekereza nk'abantu ni twebwe tugomba kubyiha mu by'ukuri ni twebwe tugomba kubyiha muri uko kubyiha rero ntekereza ko tugomba no kwanga mu by'ukuri ubu butegetsi bushaka bukomeje kudusuzugura icyo ni icya mbere kuko ntabwo butubaha na gato ubu butegetsi bukomeje gukandamiza abanyarwanda ubu butegetsi bukomeje kudutwara nk'aho turi ibintu cyangwa se turi inyamaswa ibi rero tugomba kubikora kandi tugomba kubigiramo uruhare twese nk'abanyarwanda nkuko twabibonye nta kindi kintu gishobora gutuma tubigeraho uretse kwicara tukaganira kuganira uwo muco kuganira uwo muco wo kuganira sizuko nabivuga mu kinyarwanda ariko kwicara hasi tukaganira tukaganira ku bibazo tukaganira ku bisubizo hanyuma tugafata umwanzuro twese ntabwo njyewe nemeza rwose yuko igisubizo cy'ibibazo by'u Rwanda kiri mu maboko y'abanyarwanda ntabwo ari Westerije wenyine ntabwo ari njye Patrick njyenyine cyangwa n'abandi bose umwe ku giti cye ni twebwe twese hamwe aya mashyaka cyangwa se byo kuvuga ngo abantu ngo amashyaka ni menshi ibyo ngibyo n'uburenganzira bwa buri muntu ntabwo ikibazo ari cyo ngicyo ikibazo ni ukubanza kureba dushaka kugera kuki nitumara kumenya gusubiza icyo kibazo kandi icyo dushaka kutwese nyeka ko tukizi ntabwo iki kibazo cy'amashyaka kizaba kibaye iki kibazo kubera yuko tuzasanga mu by'ukuri programme politique za buri chaka tuzaba tuzibona tuzi gusoma hanyuma twihitiremo ubundi ikibazo kizisubizo kiba kibonetse mu byukuri aba bantu bakeka ku gisubizo ngo kizatangwa n'abantu kora ko ari bo bafashe ya mbere ntabwo ari byo kubera ko buri muntu wese afite icyo yakora muri istrago wese afite umusanzu yazana agakeregeshwa yazana kugira ngo ibintu byihute kugira ngo birangire vuba nuko mu byitabira muri benshi mukaza tukicara tukaganira nta gahato kariho ariko ni muze muza n'ibisubizo muze mwongere ku bitekerezo byatanzwe cyangwa bikomeza gutangwa hanyuma mureke ku bintu bitarangira icyo nakwifuriza abanyarwanda rero ni ubumwe no gushyira hamwe no kwisanzura hanyuma ubundi bakaza tugafatanya tukabona turangiza iki kibazo cy'abanyarwanda nitutabikora gutyo tuzakomeza dufatwe nk'uko bari kudufata nk'uko gatiko kari kudufata tuzakomeza dusuzugurwe n'akaga n'agatsiko ke hanyuma ntacyo tuzasigira abana bacu mu by'ukuri kuko tuzabasigira ubugwari kuko bazajya babona ko twabaye ibigwari ariko nitugerageza tugakomeza gukora kabone niyo twasigara kuri uru rugamba abandi bazakomeza aho tuzaba dukorana ibyo nabyo abantu bajya babigira nta kuba cyacika hagize umuntu usigara kuri uru rugamba niko bimeze n'urugamba nyine hagomba kuba ibitambo icyo tugomba gukora gusa ni uko ibyo bitambo biba bikeye ntabwo tuzaba duhorana nawe tuvanga ibitambo tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibitambo igihe cy'ibitambo kirangire urugamba rusozwe Serije wakoze ndagira ngo nshimire abanyarwanda badukurikiye n'abazadukurikira mu minsi izaza ubundi mureke dushyire hamwe tubonere ibisubizo by'ibibazo byacu
urakoze cyane Comrade Patrick Uwariraye umuzabikorwa w'intara ya Canada n'urunyarwanda ku wenda batarayoboka ihuriro muri Canada urahari abashaka kukwegera bambaza kugira ngo abo bikumira babandika gusa ubona bashobora kuba bafite nabi ikibazo kuri bo bati ibibazo birahari ko ntacyo twabikoraho niyo mpamvu tujya ku ruhande turebera numva yuko hari icyo gukwiye gukorwa kugira ngo nabo batange uruhare rwabo ubikomojeho birababaje ibibazo bihari nibyo abavuga bati ibitambo turavuga Kasiye na Muhanga niwe ugezwe magingo aya mukomeze musenge mukore ubuvugizi nk'uko twabivuze mu minsi ije twavugaga abandi who knows ejo y'abarundi ejo z'abarundi kandi mu gihe tukiri muri ibi ibitambo bizakomeza kuboneka kandi uko ibitambo biboneka batuvanamo umuntu tubutakaza abantu ibyo ntabwo bivuze ko ariyo nzira twahisemo ahubwo bitwereka ko ibibazo byacu bikomeye twahagarika dute ibyo bitambo nuko twakumva yuko hari itabaro duhamagariwe iyo mvuga itabaro ntabwo bivuga ngo ni ibya gisirikare nukumva yuko njyewe nkora akazi kanjye nshinzwe neza ngatanga ibyo mfite byose nawe inshingano zawe ugatanga ibyo ufite byose tugahuriza hamwe ibitekerezo nk'ibi ngibi nabakangurira kugana ihuriro nyarwanda niho ndi niho Patrick ari niho numva yuko niyo demokarasi n'ubwo bwisanzure ariko wumva ufite ahandi wagana amarembo arafunguye wagenda nk'uko tubivuga twe ntabwo tuvuga ngo turi special kuruta abandi ariko nakubwira aho ndi nakubwira impamvu mbivuga na experience yabyo nuko waza tugafatanya nawe ukabazana umuganda mu byo dukora Patrick rero wakoze nongere nshimira abantu cyane cyane muri Mozambique barimo kwitanga ku buryo bushoboka kugira ngo bakomeze batabaze umuvandimwe namwe mwese twongeye kubasaba yuko mutabaza ku buryo mushoboye imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu aho mwishyikira ku buryo twagerageza kugira icyo dukora nk'uko nabibabwiye ejo nzagaruka nizera kwenda tuba dufite inkuru nziza ariko ibyo biri mu maboko y'Imana nabo dukorana tugize icyo tumenya twazabibabwira niyo mpamvu buri mugoroba turi hano tubaganiriza munana ryane ku bagiye kuryama umunsi mwiza kurimo kubyuka turabakunda kuri radiyo itahuka ko muri Patrick wakoze Alex ndetse na mugenzi wacu baje bakoze na hejo munana w'agaciro nawe komrade
ndivugezwa n'ingabo kwa ngango kongera guhagahindura kinyi ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
nyamigawe nyamamare bose iraganje intwaro yacu ni